Mfowethu Neville futhi sanibona ntambama kusihlwa njalo kubangane bethu abayigogo siyajabula kubuyela lapha ebandleni kulobu busuku ukufudumala kuncane futhi ngakho sizozama ukuphuthuma ngokushesha kunokwenzeka singene emlayezweni ngo kuqala sinezimemezelo ezithile esizozenza nesicelo esikhethekileyo somkhuleko ndizitholile izincwadi zakho emuva lapho enikeziwe nangotate ozizwa enethumba ebuchosheni futhi kwakukhona omunye eluvili nomunye omfowabo kamfundisi uyise unokuhlaselwa yinhliziyo futhi kukhona abaningi abantu abaningi abagulayo ezweni namuhla baningi bashaya ucingo futhi impela siyabakhulekela ngenhliziyo yethu yonke ukuthi uNkulunkulu uzosisiza ngokutshwelekile cisha amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu enkonzo yami ahlala eyilogo ukukhulekela abagulayo niyabonga kodwa ngingithi nje ukuba ukuthi ukuba nokubuka okuncane ukuthi ngisabakhulekela abagulayo manje khumbulani lokho kuqhubeka ngonakho kodwa uma singathola ibandla lapho libekwe ngokwendawo yena yona kodwa-ke futhi lingene kuhlelekini ukuze sihambe siyosebenza niyabo lifanele libe ngelihlelekile niyabo kuqoqelwe konke ndawonye obunye futhi ukuthi nde inhliziyo yami emizuzwini yembala edlule yilapho indoda indadlana engumakade bona eyodwa yezingalo zayo yadutshulwa cishe yanqamuka umlenze wadutshulwa wacishe wanqamuka ayikho ngalapha kuba ingilalele njengamanje kepha umntana enkosi ngempela womfo ogama lakhe linguRoy Robertson futhi omunye wabaphatheli bethu lapha ebandleni futhi oyedwa umnumzane ohloniphekile ongumkristu kahle yangiyathela lapho nje yasethi futhi Branham ungamkhohlwa umongameli yathi wangiphatha kabi kakhulu ngenkathi enyathela yabona kwithelevishini yena ehla endizeni izinyembezi zehla izihlathini zakhe nomlomo wakhe usonteke wabheka eceleni wayekhona ngapho noRoy nabanye kuleyo mpi akunandaba uma wehluka kuye kwezombusazwe usenguye umongameli wethu yebo umnumzane kimi angesuye umuntu owedemokrati noma umrepubliki ngingumkristu kodwa ngiyalitshela impela ngangimhlonipha kakhulu umongameli Dwight Eisenhower Mnumzane impela ube yindoda eyodwa enkulu ngendlela yami yokucabanga ukuba ubesaqhubeka futhi ngangivota bengiyomvotela futhi kunjalo ngikhathali uma ube nekhulu leminyaka budala bengisayo lokhu ngimvotela ngoba ngiyamthanda futhi masimkhumbule emikhulekeni yethu kulobu busuku JJ impela ngiyawuthakasela lo mhlangano omuhle nina nonke wena nomfo wethu wila debeni nawo kuleli viki kuba bengike ngangena ngivela ngaphandle nina nonke nathi kulungile futhi Brian manje uyazi ukuthi lokuthi kodwa kungcono kuma ngaphandle futhi ngikulalele awuboni na kulungile ngakho kuhle kakhulu nginezethembiso ezithile zamanye amabandla uma nonke nizifuna uma usilungele ukwelusa manje uma unakho ukuqeqeshwa kwakho futhi okungukuthi ngikholwa ukuthi unakho futhi nginawo wonke esezinzile nginalo lilodwa e-Oregon amanye e-Washington e-California nase-Arizona izindawo ezehlukene futhi uma ufuna ukuba uke uthatha ibandla noma yini ngani khona lapha yindawo enhle kuqala kuyo khona lapha futhi kukhona imiphefumulo ekhala ayo ndawo zonke ngisho nasezabelweni zamandiya nanoma ikuphi lapho ufuna kuya khona sazise nje ngoba ngikhole ukuthi nina bafana seligxiliswe kuhange manje kunjalo ngiyathanda nje ukubabona benza lokho kukhona umfowethu uRadel enhla lapho emgoqweni ngenyukela ukuyombambela umhlangano ezinsukwini ezimbalwa kuzoba nemvuselelo umfowethu uRadel uzoba nayo futhi ngiyakhumbula ngangivamise ukumfuqa lo womfo omncane azungeze indawo zonke ngizama ukumenza phume emahanisini bese eshumayela wayenamahloni kabi wayaye athi angikwazi nje ukukhuluma benifanele nimuzwe amen niyabo awazi ukuthi ungenzani uma uvumele umoya ongcwele kubambe kunjalo Nomfowethu Graham Snelling eyothika nomfowethu Junior Jackson ezantsi lapho sibathatha bonke njengamabandla ethu amancane esikanye nawo akanye nathi impela sonke sindawonye asiphikisani ezimfundisweni zethu kumbe amathemba ethu nezinhloso izifundiso zethu zinye sibandawonye bonke nje ndawonye sibandelele lodwa nje futhi bese ngathanda impela kuba bathi cithisaka baye endawo zonke sinamanye eAfrika amanye eIndia nasezi yaweni zonke ezweni lonke yilapho esibafuna khona basakaze izindaba futhi ngibonayala babafo abasebasha beza njengomfowethu JT panel lapha no nomfowethu Willard kanye nabo lapho beza abafo abasebasha lapho mina sengiguga They'll be that man of tomorrow. Umalikhona kusasa bayoba yileyo ndoda yakusasa. Ngifuna kuba lomlayezo ulokothe ufe. Ungeke nje ufanele uqhubeke uphile futhi angikholwa ukuthi sinesikhathi eside kakhulu kuba siwethule. Ingane encane abebethe ibizokufa ngiyabona beninako ebandleni usuku lonke namhlanje dadewethu lokho kuhle kakhulu sibonga inkosi ngalokho ukuthi inkosi nomusa igcwele sihawu kubeka nje ukhola lokho watshelwa khona khona lapha uyaboka uzolunga manje niyayijabulela imfundiso na niyayithanda imfundiso na ngicabanga ngempela ukuthi isenzela okuhle isinikeza ukuphumula okuncane kukhulekeleni abagulayo nemibono nokuphulukisa ngokukaNkulunkulu isizathu manje kulobu busuku emva kwenkonzo sizokhulekela abagulayo futhi kulobu busuku sihlala njalo sifuna ukwenza lokho siphaphathiza noma yimuphi umuntu noma ngasiphi isikhathi bangake kokhumbulayo ngenkathi ngisavamise kuhamba ezinto njeni zikagesi na awu ngike ngahamba ngidabule ezintanjeni zikagesi zikhathi eziningi ngangidingeka ngihambe amamayela ngabashumi amathathu ngosuku ngidabule ehlane ngangidingeka ngihambe amamayela ngamakhulu amabili namashumi ayisishiyagalombili entambo ngangihamba ngendle ngidabule lapho iyembele isizandleni zami futhi ngikhathele kakhulu ngihamba ngidabula kuleyo meno nezihlahla ezinameva ezisamajingijole ezilohlaza esikana ngihlangane nomlimi othile umdala futhi ngihlale phansi phansi kwesihlahla futhi ngikhuluma naye ngokubhaphathizwa egameni leNkosi Jesu wayeyothi awu bengihlale ngikufune ukubhaphathizwa ngathi akukude kangaka emfudlaneni futhi wayaye athi futhi ngithathe abaningi babo ngibehlisela izandla lapho ngqo futhi ngababhaphathize egameni likaJesu ngithathe ngehle njalo ngentambo ngihambe kakhulu ngakho konke kunjalo ngesikhathi esiningi ngezingubo zami zokusebenza ngibhaphathiza oyedwa ngize ngiqonde ezansi ngisuka esigcotsheni ngihlale phezulu lapho ngisebenza nginqume esigcotsheni ngangiyindoda yentambo futhi ngisebenza nginqume esigcotsheni nendoda ngikhuluma nayo ngenkosi yayethi ngani pili ngolunyelwa lezi zinsuku ngiyokunyukela ebandleni lakho futhi ngibhaphathizwe ngiyothi kungani ufuna kulinda kuze kube yileyo nkathi na singasemfuleni ngo kunamanzi engiwaba khona lapho babambe njengamanje kunjalo yileso isikhathi uPhilip wathi umthenwa wathi kuPhilip nanga amanzi yini esivimbelayo na kunjalo akukho lutho uma usulungele yileso sikhathi ungamvumeli udevela atshele thuba lokuminyanisa kuthize phakathi lapho
for tomorrow the things that you could ungayekeleli
kusasa izinto obungazenza namhlanje ikusasa lingahle lingakufikeli ngiyakhumbula ngesikhathi ngakwenza lokho ngafunda kwangifundisa isifundo ngayekelela ukujeze ngakifanele ngikwenze ngosuku olulodwa futhi ngosuku olulandelayo kwase kulethi kakhulu manje eqiniswa ngivuni kunigcina zonke lezi zikhathi kodwa ngivele ngithole ngikhandlekile kakhulu kakhulu futhi angazi ngizizo nje ngikahle kakhulu ngize ngingabe ngisazazi cishe iphela ngizizo ngikahle kakhulu manje asikwathele sobakhanda ethu kumzizwana nje ngaphambi kokuba sisondele ezwini
our heavenly father Thou art the living God.
Babo wethu sezulwini wena uNkulunkulu ophilayo ohlale phila ilange lesandla kushona lelo lange lifanayo uDaniel walibuka ngekathi lishona uJeremiah walibuka lishona
Adam looked at it setting Jesus looked at it setting
Wathi amolibuka lishona uJesu alibuka lishona futhi yizwe lifanayo abaphila kulo futhi bahamba kulo futhi wena uzalokhu unguNkulunkulu ofanayo
Tonight there's many requests. A man with tumor.
Lo busuku ziningi izicelo indoda enethumba ibuqhesheni utadewe saba into efanayo nguwe kuphela ithemba Nkosi elikhona elalogo lelo thumba selibe izimila akukho kungamiswa.
It's way
ukhole kakhulu kuba kufinyelele ezandleni zikadokotela kodwa kulobu busuku sihamba nendwemane yethu encane silandela lelo wondlu ukuba silibuyisele emhlambini kababa.
In the name of the Lord Jesus.
Ikamelele Nkosi Jesu siqondisa umkhuleko wethu kuba sibulale ingonyama ithumba elisasimila ngokuphepha ukuba siwabuyisele emhlambini. Futhi thina Nkulunkulu siyamkhumbula kulobu busuku umongameli wethu othandekayo umfowethu Dwight Eisenhower wethu uliholile izwe Nkosi uzamile ukusitetisa impini wethembisa ukuthi impi yaseKorea iyophela uma enayo noma yiyiphi indlela angayenza wethembisa labo mama ukuthi uyobabuyisa labo bafana kodwa wathi ukuba mina ngikwenze angikwazi ukukwenza ngingayibeka imizamo yami kodwa nguNkulunkulu yedwa ozofanele akwenze futhi wena wawunayo Nkosi futhi manje konke sekuxazululiwe kungani bengakubonanga lokho endaweni yokuqala na Nkulunkulu ngiyakhuleka kuba wena uzomsiza busisa lo mphefumulo oyiqhawe Nkosi futhi siyakhuleka ukuthi wena uzosikhethela umholi ozolandela intando yakho emiselwe ngaphambili izokwenziwa Nkosi.
But the one that we are so interested in tonight.
Kodwa lo osimkhathalele kakhulu kulobu busuku ngaphandle kwezindaba zesizwe sakithi yilo womkhulu futhi okhazimulayo ozela ukumisa umbuso ongayikubana kuphela inkosi Jesu indodana yakho. Bona bayonqabela izikhali ukuqhobaza kuyozwakala futhi akusayikubakho zimpi bayotshala izivini futhi badle isithelo sazo bayokwakha izindlu bahlale kuzo futhi ayisophinde ibe khona enye inkathazo ngaleyo nkathi emva kwalokho. Sibusise manje njengoba sisondela ezweni futhi baba wena uyasazi isizathu engisondelela ezweni ngikuso wona kanye lombhalo lapha kungoba ngizwa ukuthi wena ufuna ngikwenze ngalendlela. Ukuthi kuyintando yakho yobuNkulunkulu kusohleleni lwakho kuseluhlelo losuku ukuvumela abantu bathole indawo yabo yona yona futhi balungele ihora lempi.
As our brother said in his prayer to you.
Njengoba umfowethu eshilo emkhulekweni wakhe kuwe esikhathini esingeside sedlule. Oh, uziqaqeshe isikhathi eside Nkosi. Manje baba sinike izikhundla zethu.
What is out there to what we're supposed to do. So we can be about the Father's business.
Sibeke phandle lapho kulokho esifanele ukukwenza kuze sibe kokuka baba lokho sekucela egameni lika Jesu indodana yakho. Amen. Impela sibe nentambama emangalisayo kule ntambama ngikhuluma noDokotela Dumile Louisville umhlengikazi wakhe bezwa ngezinto ezinhle kakhulu zinkosi futhi uyise wayengudokotela futhi weza ngapha wasehlala egumbini lami cishe intambama yonke wangena nje wathi qathatha umuntu omangalisayo othi kuba lukhunyana niyazi othe ukuqina iPresbyterian yangempela kwasekuqaleni kodwa wasuka nezinyembezi zehla ezihlathini zakhe wesifazane wongi uNkulunkulu nazo zinamatheliswe endawo zonke nje emahhovisi odokotela kubahlengikazi. Angikholwa ukuthi kukhona umhlengikazi sibhedlela eNorton's Infirmary engingazange ngifakaze kuye ngokuba nomoya ongcwele futhi ngambuza uma wayebhabhathiziwe egameni likaJesu. Akukho odokotela engixhumana naye noma aphi noma luthi niyabo batshele ngawo asinazo isikhathi esiningi mfowethu akona ndaba ukuthi kubonakala kulukhona kanjani lapha linda nje uze uwele kulowo mphefumulo wokugcina ngaleya bese ubona wena ke uyofitha sengathi nga wawukwenzile. Yebo mnumzane ukalindi kuze kube yileso sikhathi asikwenze njengamanje yileli hora wo bangahle baphikise futhi badlobe futhi baqophisane kancane ngakho kodwa abakuqondile empeleni abakuqondile baba bakahle bahamba baqophisane nawe nje nje kubula abakuqondile ngempela abakuqondile mhlawumbe nje bafundise ukuthize futhi bavele babambelele kulogo ngakho ungawubona umqondo wabo. Ungakopisani nabo, ungakopisani namuntu, kodwa nje bathande kuwo ngqo bese ubakhulekela.
Well, I think we got down to the ninth verse, I'm not sure.
Awukucabanga ukuthi ngehlele evesini lesishiyagalolunye anginaso isiqiniseko lokho kukude le ukusoka esahlukweni sesithathu akunjalo madatana kodwa wo wuju edwaleni kimi. Besikhuluma manje kubulani ukuze sithole isendlalelo futhi manje futhi nevele ungidonze kancenyana manje uma ngehluleka kubona isikhathi sihamba ukuze ngibe nomkhuleko wabogulayo sifuna ukuthola onke amachashazana esingakwazi kwathola futhi kulobu busuku ngifuna ukubizela ealtare ngikuphele phezu kwalokhu engingahle ngikwazi ukuvele nje ngikufunde konke.
The purpose of this is seeing.
Kodwa ngiyosayela lokho ukuthi ukubona indawo yakho kuKristu, ukubona ukuthi akusiyona nje into ethize ovele wakhubekela kuyo kumbe into ethize ongahle ube ubongiwe ndawo kodwa kuyilokho uNkulunkulu akwenzela khona aqobo lwakhe akusiko ukuthi wawulunge kakhulu ukuthi waye endlini yokukhonzela ngobunye bosuku ukuthi umfowethu othile ozihluphekelayo wakuholela ealtare futhi kwakungezikho lokho kwakunguNkulunkulu ngaphambi kokusekela kwezwe wakumisela ngaphambili ekuphileni kwaphakade ngenkathi ufika lapho ngalolo suku akumangalesi amashumi amane amalungu engamashumi amane nane abeka phansi imiqhele yawo bonke abantu babeka phansi umqhele wabo bonke bawa ngobuso babo ababanga nakho nokugodwa babengakutsho akukho umshumayeli akukho lunga akukho lutho lonke udumo luya ewundlwini uNkulunkulu uyobuthela kuye zonke izinto ngalolo suku. Wo uma nje besiyoke sazi futhi siqonde ukuthi kwakungubani lowo abambethelayo manje sikale vesini lesishiyagalombili kothola isendlalelo esincane awuvamisa kithi ngakho konke kuhlakanipha nokuqonda esazise imfihlakalo yentando yakhe izimfihlakalo zentando yakhe futhi khumbulani ukuthi sibambelele kanjani kulokho na bangaki kube lapha kulokhu kusa ake sibone ukuthi sinamathele kanjani kulokho imfihlakalo yentando yakhe manje akusiyona nje into encane khona-ke yimfihlakalo intando kaNkulunkulu iyimfihlakalo futhi indoda ngayinye fanele ifunisise intando kaNkulunkulu mayelana nayo kumbe mayelana naye owesifazane imfihlakalo kaNkulunkulu. Sitshela kanjani na uPawulu yaziswa kuye wathi akabuzanga muntu nanyama nagazi akayanga esikoleni akukho kolishi lezenkolo wayengahlanganise lutho nalo kodwa yena yembulwa kuye nguJesu Kristu owahlangana naye esendleleni ebheka eDamaseku ekukhanyeni okunjengensika yomlilo futhi kwambiza futhi waye e-Arabiya futhi lapho wahlala iminyaka emithathu. Wo anicabangeli ukuthi lokho kwakungesinye isikhathi mfowethu igena iminyaka emithathu uPawulu ezansi lapho e-Arabiya waziqashela isakhiwo esincane ndawo enhla inyuka kwiphansi nayo yonke imibhalo emidala egoqwayo babengenayo emisha. UPawulu wayiloba imvama buyele imibhalo emidala egoqwayo ukuthi kanjani uNkulunkulu ekuqaleni wasimisela ngaphambili ekuphileni okuphakade ukuthi wayezomthuma kanjani uJesu ukuthi ngalo mhlatshelo sonke siyoba nelungelo emthini wokuphila. Labo ayebazi ngaphambili ubabizile, labo ababizile usevele ubalungisisile, labo abalungisisile usevele ubakhazimulisile. UNkulunkulu selokhu kwaqala yizwe wasimisela ngaphambili esimweni sobuntwana bobudodana manje yonke indalo iyabubula ilindele ukubonakaliswa kwamadodana kaNkulunkulu. Sengathi ngiyambona uPawulu wayenesikhathi esimangalisayo ngithanda sengathi ngabe ngilapho kanye naye ubungethande wena na manje wathi wasazisa imfihlakalo thola umoya ongcwele abe kuwe ngesinye isikhathi bese uqala ukugijimisa lokho bese ubhekisisa ukuthi kuhamba kanjani. Kule ntambama ngibe cishe imizuzu engamashumi amathathu ukufundisisa ukuba nje ngibuyekeze isifundo kawumbe qha ngizothi ingxenye yalokho imizuzu eyishumi nanhlanu phakathi kwezikhathi futhi ngigijimile futhi ngacabanga imfihlakalo kuyimfihlakalo kanjani nombhalo wokijwala wakibuyisela etestamenteni elidala ngase ngibuyela ngale testamenteni elisha ngabophela kujesu ndawonye ngabona imfihlakalo yokufika kwakhe imfihlakalo yentando yakhe imfihlakalo yethu sihlezi ndawonye. Kubulani kungeke kufundiswe kunoma yiliphi ikolishi lezenkolo kuyimfihlakalo ungeke uyazi ngefundo ngesayensi yezenkolo
It's a mystery that's been hidden since the foundation of the world.
Uyimfihlakalo ebiloku uyifihlakela kusukela kusekeleni kwezwe ilindele ukubonakaliswa kwamadodana kaNkulunkulu.
Tell me, my brother.
Ngitshele mfowethu, ngitshele tatewethu, ngakuyisiphi isikhathi lapho amadodana kaNkulunkulu ake abonakaliswa khona ngaphandle kwalesi sikhathi manje na? Sake sabakhona nini isikhathi emlandweni ababezobonakalisa isikhathi sokukhulula yonke imvelo na? Imvelo, imvelo oqobolwayo iyabubula, ilindele isikhathi sokubonakaliswa. Ngani ngaphambi kokuba kwenziwe kubuyisana, ngaphambi kokuba umoya ongcwele ake athululwe, ngaphambi kwalo lonke iTestament elidala kwehle ezansi lapho kwakungena kuba khona ukubonakaliswa. Kufanele kulinde kuze kube yilesi sikhathi manje zonke izinto sezilethiwe kuza kulolongeka kuye etsheni eliyinhloko. Kuye kubonakalisweni kwamadodana kaNkulunkulu ebuya nomoya kaNkulunkulu uza uzongena kula madoda ngokuphelele phaqa kuze kuthi inkonzo yawo iyosondela kakhulu ifane nekaKristu ize izohlangana naye nebandla lakhe ndawonye. Bangaki abake bafundisisa umlando wezivivane na ngiqakele mhlawumbe ninikaze lilodwa lapha liphakamise isandla salo kulungile. UNkulunkulu waloba amaBhayibheli amathathu elilodwa lawo kwakungumgamu wezulu eliphezulu ezibhakabhakeni. Lelo yiBhayibheli lokuqala, umuntu kwakufanele abuke phezulu kuba aqonde ukuthi uNkulunkulu ungowaphezulu. Landela umgamu wezulu eliphezulu, sewake wawufundisisa na unikeza ngisho yonke iminyaka, ngisho nonyaka womdlavuza, unikeza kuqala ukuzalwa kukaKristu. Yini umfanekiso wokuqala emgamweni wezulu eliphezulu na? Intombi. Yini umfanekiso wokugcina na? Imbube, ingonyama. Ukufika kokuqala nokufika kwesibili kukaKristu, konke kwakho kulotshwe phakathi lapho. Bese kuthi iBhayibheli lilandelayo elalotshwayo lalisetsheni elibizwa ngokuthi izivivane. UNkulunkulu waloba ezivivaneni, uma uzifundisisa, qaphele imilando yasendulo nezimpi ukuthi zazakhiwe kanjani ngaphambi kwembubhiso nokubhubha komhlaba ngamanzi. Elesithathu lalilotshwe ephepheni iBhayibheli kwenzelwe ilikhulu Yesu elikhaliphile elihlakaniphile elizayo. Manje njengoba uNkulunkulu ehle njalo edabula onyakeni, sisembubeni ingonyama, sisekuvalweni phezulu kwesivivane. Sisencwadini yesambulo esahlukweni sokugcina. Isayense ithi siyimizuzu emithathu ngaphambi kwaphakathi kwamabili. Wocabanga ukuthi sikuphi? Futhi qaphela ke sithathe izivivane silula, sihamba sithi asifani nenxantathu. Ngikathi sasifazi lapha siqala onyakeni wangase kuqaleni webandla ehamba kwenguquko esikhathini sikaLuther, umuntu othi nje wayengumKristu kwakuphakathi kokuthi kwakubiza impilo yakhe kumbe ukufa, bayambulala ngokuthi nje wayengumKristu. Ngakho-ke ukwedlula ekuhlushweni wonke unyaka kuze zonke isikhathi kube khona ukuhlushwa, bonke abaphila ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu baya kuzingelwa. Onyakeni kaLuther wakwesabeka kabi ukuthi umluthela wawuthathwa njengohlanya ukuthi wawungaze ubulawe. Izikhathi eziningi babebabulala ngokubabulalela ezigxotsheni babashise nakho konke okunye ngokuba ngamaluthela. Khona-ke ibandla lancipha njengezivivane lifinyelela kwesinye isinyathelo somusa okwakungukungcweliswa. Isikhathi sikaWesley ngenkathi ebhikishela ibandla lasesheshi wafundisa ukungcweliswa. Liphinde liba yingcosana ngesibalo futhi kwenakele babizwa ngezigejane sezinhlanya. Bangaki phakathi lapha owayeyi-Methodist noma wake waba yiyo kumbe wake waba nokuxhumana nebandla le-Methodist na? Ingxenye yenu benazi yini ukuthi ibandla le-Methodist lacishe impela laba nomoya ongcwele ngesinye isikhathi na? Ngike ngaya emabandleni e-Methodist futhi ngibabone bewakwiphansi futhi babhunyele amanzi ebusweni babo futhi bababhenguze ngesishayisa moya bavimba umoya ongcwele ungezi kubo. Kunjalo manje lelo yiqiniso ezansi emagqumeni esekentaki lapho esasinama-Methodist khona. Nina bafo ningabajoyini besonto phandle lapha. Sasinama-Methodist emuva lapho nama-Baptist sasehlela i-altare futhi sishayane emhlane. Jesu sitshele ukuthi ze siyedlula saphila ngokuhlukile emva kwalokho kodwa uvele wenyuke bese ufaka igaba lakhe encwadini bese uthi ngiMethodist bese uthola isivubuzo esingasawuthi bese uthi ukufafaza amanzi amancane phezu kwakho futhi kuyilokho kuphela ukume uhambe futhi ugqoke izigindi upende ugijime nemijaho yamahhashi ubheje ugembule udlale emishini yemali nakho konke okunye ube uyilokhu uyiMethodist elungileyo niyabo leyo akusiyo iMethodist lokho nje abajoyini besonto kunjalo iBaptist indlela efanayo iPresbyterian kwehle njalo indlela efanayo njengoba uDavid Duplessis wathi abazukulu uNkulunkulu akanabazukulu uNkulunkulu akakaze abe nomzukulu unamadodana kodwa hhayi amadodana angabazukulu kunjalo wena futhi abantu abeza ebandleni leMethodist kumbe ibandla lePentecostal kumbe ibandla leBaptist ngoba umama wakho kumbe ubaba wakho wayiPentecostal kumbe iBaptist kodwa ke uyindodana engumzukulu babe ngamadodana wena uyindodana engumzukulu yabo ngakho uNkulunkulu akanayo into enjengalokho ibandla linenqwaba yalokho kodwa hayi 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 uNkulunkulu akanabo manje qaphelani lezi kwehle njalo kuze kufike ezansi manje njengoba kuza ngosandeni ngesibalo ibandla unyaka wePentecost uyangena lokho ngempela kunqamule inqwaba yamaqhubu kwase kwenzani ke na bavele ngoshiya iMethodist nelutshela wonke ngemuva manje umoya ongcwele usukile ngo wahamba waqhela onyakeni wePentecost benzani na bahlela bazenzela singama Assemblies of God siyi-oneness siyi-tuneness siyi-church of God siyilokhu kumbe lokho awusuyo wakhona ungeke ungene ezulwini ngaphandle uma igama lakho lisencwadini yethu umbhedo njalo ngingathandi uma uyi-Baptist Methodist Presbyterian ufake igama lakho encwadini yokuphila ngenkathi uNkulunkulu elifaka lapho uma wawumiselwe ngaphambili ekuphileni kuphakathi uNkulunkulu yokubiza ngenye indlela ngandlela thize ngenye indlela noma enye impela uyokwenza konke ubaba ngiphe khona kuya kuze kimi kwenendaba yokuthi ungowaliphi ibandla lokho kuhlangene nakho kodwa ihlela lisoze lakwenzela nokukodwa kodwa lingahle likuvimbele kakhulu ekubeni uqhubeke noNkulunkulu kodwa liyo alisoze lenza lutho lunye likuhlanganise ndawonye nezigejane zamakholwa nabangakholwa kusobala lokho uhlangana nakho nomaphi lapho oya khona futhi babe nakho lokho ngisho nasezulwini Ngakho kulungile kodwa wena ubuka ihlelo lakho buka kuJesu nguye okufanele kubukwe kuye manje nje ngoba size sehlela babene bangaki ngikhona ukuthi lona wesifazane lapha uphakamise isandla sakhe ukuthi uke wazifundisa izivivane uyazi isivivane asikaze sivale phezulu sake na asizange sibe netshe lokuvala phezulu libekwe kuso abazange abakwazange ngishone ukulithola bazi ukuthi kwenzekani kulo kani na alibekwanga ngani itshe lokuvala phezulu kuso itshe liyinhloko isikongo sasona ngoba wenqatshwa ngenkathi efika waye yitshe lenqatshiwe kunjalo kodwa siyovalwa phezulu kunjalo bese ke lawo matshe enela zungeze lelotshe eliyinhloko ayodingeka abe ngamatshe ayophelela ngempela njengalelotshe eliyolenela lihlangane futhi zonke izindawo zivivane siphelele kakhulu ngeke ufake ireza phakathi kwawo lapho lawo matshe ahamba ahlangane endawonye khona isakhiwo samatshe abaziweyo esihle kangaka amanye awo angaba lesisindo esingamakhulu amathani phezulu emoyeni futhi abekwe ngokuphelele phaqa ndawonye leyo ndlela uNkulunkulu aletha ngayo ibandla lakhe ihlanganiswe ndawonye ngokufanelene inhliziyo eyodwa nangamoya munye manje umunye uthi awu amalutshela emuva lapho ayengena lojo ungakukholwa amalutshela ayovela ekuvukeni ngokufanayo njengabo bonke beyovela ekuvukeni iBaptist maPresbyterian nabo bonke ababa ntwana bakaNkulunkulu bayovela kulolovuko kuthi ingalesi sizathu namhlanje abantu bathi oh awu uyoba khona imvuselelo eshanelayo yophuma lapha futhi isindise ekhulu lezigidi zamaPentecostal wonke ayo sindiswa futhi kuyoba khona uhlwitho niyaphazama lelo hlwitho luyoba namakhulu ezinkulungwane kunjalo kodwa ayobe enziwe eminyakeni eyizinkulungwane eziyisithupha zokusindiswa futhi izinkulungwane eziyisithupha emuva umuntu uhamba ekukhanyeni njengoba kukhanya kuze kuye wela amabhuloho nxa eza kugo manje uma ekwala kodwa ke ushiywa ebumnyameni kodwa uma elokhu eqhubekela phambili Manje qaphelani kweleke ukufika kwenkosi uJesu kusondela kakhulu kuze ukuthi umoya kusukela le ezantsi phakathi lapha kucishe nje kube ukulungisizwa ukungceliswa ubaphathizwe kamoya ongcwele.
And now right into the time of the coming of the headstone. The church has got to be
futhi manje khona impela esikhathini sokufika kwetshe lezinhloko ibandla lifanele liphelele ncamashini njengoKristu kuze ukuthi uKristu nebandla abahlakane ndawonye umoya ofanayo.
And if the spirit of Christ is in you, it makes you live the life of Christ.
Futhi uma umoya kaKristu kini unenza niphile impilo kaKristu, nenze impilo kaKristu, nenze imisebenzi kaKristu, okhona yimi imisebenzi engiyenzayo nayo yakuyenza uJesu wakusho lokho niyabo.
Now we're going to have, we got a ministry coming, it's just exactly
manje sizoba nayo sinekonzezayo efana ncamashi njengempilo kaKristu ikhombani leyo nkonzo na ukufika kwenkosi ibukezweni namhlanje futhi ubheke ukuthi uKhrushchev uthini zonke lezi ezinye izinto ezinkulu nokukhulu kulwa okugcwele izwe lonke sekufikile impela noma yinini lingaba yimpuqumpuqu kunoma yimuphi umzuzwana kunjalo futhi uma lokho siyazi ukuthi lokho sekusondele noma yimuphi umuntu ohluzile akafunde kwiphephandaba kumbe alalele emsakazweni futhi azi ukuthi lokho sekusondele.
Christ comes for us.
UKristu ufikele ibandla lakhe ngaphambi kokuba lokho kwenzeke ngapho usondele kangakanani ukufika kwenkosi uJesu na zawumbe ngaphambi kokuphela kwalomhlangano kulobusuku sesisikhathini sokuphela qinise impela. Qabelani ibandla lapho liza lapho linyekaza ake nje ulithathe lifake emkhondweni wakho Nkobo ninabo somlando ofundisisa omlando bukani ibandla lamalutshela phansi kokulungisizwa liphuma lilisha kakhulu nje ebukatelikeni libukeni linyekaza bese nibuka kwesti ethi kusondela kancane ngene ekungcwelisweni ethandele ngene emibhalweni buka nje khona maphakathi nendawo uwesti bese ke into elandelayo engenayo kwakungunyaka wePentecost uthi unyaka wePentecost nokubuyiselwa kweziphiwo iziphiwo zokomoya manje bukani onyakeni ozayo manje oqonde phezulu etsheni eliyinhloko niyabona ukuthi ngichaza ukuthini na ukufika kwenkosi ukwaziswa uNkulunkulu nayo yonke njalo kulindele ibandla ukuba lithole indawo yalo yona yona ngikhathaza namhlanje ngicishe impela kulowo nalowo engihlangane nayo ngakhishwa sasithatha ngifanele ngihlole umzimba niyazi uma siyaphesheya kwezilwandle ninazi thi unyazi inkolo nokunye nokunye niyakwazi lokho ngithathi ngihlolwa bangikhipha egumbini lapho ngangikade ngibuza lokho kudala kwakubukeka kimi njengenhlama kumbe ukudla kumbe okuthize futhi ngangikade ngikubuza futhi ngiphuma lapho ngihlala phansi ngilinde ingxenye yehora futhi ngibone ukuthi kuphumile nezisini sami noma ka ngabuka kaphesheya lapha ya futhi kwabukho lozifazana othile omncane wayebukeka sengathi wayesezofa waye kakhulu imilenze emincane nezingalo ezincane futhi ngangilokhu ngigudluka ngehlela kule ndoda ngiye kuleyo ndoda le ndoda kuya kuleyo ndoda ngilokhu ngisondela kuye ngaze ngafika ezantsi lapho wayekhona wayebukeka eseyintwana ehluphekayo eyayisizofa futhi ngasukuma eduze kwakhe ngathi uxolo nkosazana wathi sawubona oh wayegula kakhulu futhi ngathi kwenze njani na wathi ngayethi kusone ngiyovakashela indodakazi yami ngakula abatholi ukuthi kwenze njani ngathi into yodwa engifuna ukubuza yona ngathi ngikumshumayeli wevangeli ngabe ngumkristu na ngabe kulungele ukumuka umali lo hora selifika na futhi wathi ngisonde ebandleni elithize thizeni ngathi bekungesiwona umbuzo engikubuze wona lowo ngabe ngumkristu ogcwaliswe ngomoya kankulunkulu futhi ulungele ukumuka nxa sekubiza na uzifazane wayengazi ngisho ukuthi ngangikhuluma ngani niyabo wo isime sibukeka sisibika ngaka izwe likuso manje esazisa izimfihlakalo zentando yakhe ubuza ake nginifundele ukuthize bengifunda ngale ake siphenye ngale manje kuyimfihlakalo yentando yakhe ake siphenye kumahebheru lapha umzuzu nje isahlokoze sikhombisa samahebheru ngikholwa ukuthi yeso futhi ngingathanda ukulifundela ukuthize ukuze nenza njeni izizwe likahle kakhulu lapho sicabanga ngathi sihle zindawonke izindaweni zasizulwini amahebheru isahlokoze sikhombisa ngokuba uMelkizedeki lo manje eqaphelani inkosi yaseSalema umpristi kaNkulunkulu phezu konke
yini
imfihlakalo manje na Nansi imfihlakalo qaphela lokho ubani lomfo enza azi imfihlakalo yentando yakhe lo Melkizedeki na ngilindele wonke umuntu lapha amabhayibheli asalokhu ephenywa amahebheru isahluko sesikhombisa ukhuluma upawulo yona leyo ndoda kwabasegalathiya ngokuba Melkizedeki lo inkosi yasesalema umphristi kankulunkulu ophezu konke hlangabezana no-abrahama ebuya ekubulaleni amakhosi wambusisa u-abrahama wamabele ingxenye okweshumi kukho konke othiwa kuqala ngokuhunyushwa ukuhunyushwa inkosi yokulunga emva kwalokho inkosi yasesalema
Which is king of peace, without father, without mother, without the sin, having his beginning of life. Who was this man?
Wayengubani lo muntu na? Wayengubani na? Wayengazange abe noyise, wayengazange abe nonina, wayengazange abe nako ukuthi uyaqala, kumbe zange abe naso isikhathi lapho ayeyoke afe khona.
He met Abraham.
Wahlangabezana no-Abraham ebuya ekubulaleni amakhosi. Wayenzani na? Waphuma ukuyothola uLoti umfowabo olahlekileyo ukubambuyisa. Futhi wabulela amakhosi okungukuthi lawo makhosi ayebulewe ngikhola ukuthi alishumi kumbe amakhosi alishumi nahlanu nemibuso yawo kodwa u-Abrahama wahlomisa izinceku zakhe wahamba wayomfuna waza hlukanisa ngasebusuku yabo lapho embamba ngesikhathi sasebusuku Oh mfowethu sisebenza ebumnyameni manje ukukhanya kuphela esinakho ngokukhanya kwevangeli kodwa wazehlukanisa wambamba wambuyisa kuthi endleleni yakhe esebuyele muva emva kokuphela kwempi asiye kuGenesis 18 umzuzu nje sicacise kakhulu indaba asiwelele ngapha kuGenesis esesine ngikhole ukuthi ngeseshumi nane uGenesis weshumi nane
yes Let's take Genesis 14.
Basithathe uGenesis weshumi nane, ishumi nesishiyagalombili, siqale. Ake siqale nje kancane ngaphambi kwalokho.
Let's start, the 18th verse.
Siqale, ivesi leshumi nesishiyagalombili, uGenesis weshumi nane, ishumi nesishiyagalombili. Uthi uMelkizedeki, manje lowo ngu-Abraham ebuya manje kubulaleni amakhosi. Wabuya endleleni yakhe esebuya ebuyisa Loti bonke abantu ababethathiwe bonke njengoDavide owahamba futhi wathola wenzani uDavide na wathatha into emane encane waphuma wadumela leli wundla elincane walikhipha emlonyeni wengonyama cabanga ngento emane landela iwundla ubani ezweni owayengake enze lokho na ngitshele ukuthi umuntu muni phakathi lapho ongakwenza uphule isandla sakho ngizokutshela masinyane unephutha awuzange ungibone ngiphakamise sami qabo ngangingeke ngililandele nge-306 cishe kodwa walilandela ngento emane isiqeshitshane esifana nesikhumba sinezintambo ezimbili eyizwiba ngoba futhi lapho sekufika isikhathi sikagoliyathi ukuba qoshe wamlandela ugoliyathi wayesethi unkulunkulu wezulu wangephulisa iwundla emlonyeni wengonyama emlonyeni webhere wayazi ukuthi kwakungesiye into yayimane kwakungamandla kankulunkulu ahamba naye kwaba nguye owabuyisa lelo wundlu futhi yilokho esikushoyo namhlanje unkulunkulu unodavide abaphikelelayo khona lapha yebo mnumzane opha ukudla izimvu zikababa futhi kanye ngakathi ithumba liyofika kumbe umtavuza uyofika kumbe kuthize futhi ligxume liphume ezandleni zikadokotela lokho ngeke kumiselwe udavide uyovele aqhubeke ahambe manje lapho emva kwalowomfo ngento yayimane encane yokuthi celani noma yini egameni lami kuyophiwa angikatshali odokotela bakahleka futhi noma ngubani umunye angahlekisa ngaye uyomlandela noma ikanjani abuyisele yomvu ibuyele emhlambini yabo mnumzane ungumntwana kankulunkulu susa izandla zakho kuye wayishaya wayilahla phansi le ngonyama yase ivuka ingonyama wayidumela ngesilevu wayibulala umfanyana omncane obomvana mhlawumbe wayenesisindo esingamaphawundi angamashumi ayisishiyagalombili kumbe angamashumi ayisishiyagalolunye Kampelani uMelikizedeki inkosi yaseSalema oyinkosi yokujula okungukuthi empeleni iSalema ingaphesheya kwegquma inkosi yaseJerusalema yayiyiyo yayiyiyo ngempela inkosi yaseJerusalema okungukuthi iJerusalema kuqala lalibizwa ngeSalema okwakungukuthi ula lelo kwakuliJerusalema kuqala ngaphambi kokuba libizwe ngeJerusalema waye inkosi yaseJerusalema waye inkosi yokulunga inkosi yokujula inkosi yaseSalema
He had no mother.
Wayengena yise, wayengena nina, wayengena kuqala kwezinsuku, wayengena kuphela kokuphila, wayengena luzalo. Ubani lo mfana? Ngaphela yemva kokuphela kwempi yemva kokuba ukunqoba sekuzuziwe ngaphela ukuthi wathini ukuthi uMelikizedeki ivesi leshumi nesishiyagalombili isahluko seshumi nane uGenesisi
and Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine
uMelikizedeki inkosi yaseSalema waletha izinkwa newayini wayengumpristi kaNkulunkulu phezu konke
and he blessed him and said
wambusisa wathi uAbraham makabusiswe nguNkulunkulu phezu konke umnini mazulu nomhlaba makabonga uNkulunkulu phezu konke onike izitha zakho esandleni sakho wamnika okweshumi kwakho konke ake sifunde siqhubeke kancane inkosi yaseSalema yathi kuAbraham ngibe abantu uzithathele izimpahla
and Abram said unto the king of Sodom
Kepha uAbraham wathi enkosini yaseSodoma ngiphakamisele isandla sami enkosini uNkulunkulu phezu konke umnini mazulu nomhlaba lalelani ukuthi ukufinyeze kanjani lokho we ukuthi umupha kanjani ngithi angiyikuthatha umucwana nesiqhebeza sezicathulo angiyikuthatha utho
Not anything.
Lutho okufuthi athi nalokho okwakho ukuba ufanele usho ukuthi ngimcebisile uAbraham. Ngibala lokho ezikudlaya izinceku. Kaphela lo Melikizedeki kwathi nje angahlangabezana noAbraham ebuya ekubulalela amakhosi.
The mystery of God now being made known. Who was he?
Imfihlakalo kaNkulunkulu manje iyaziswa. Wayengubani na? Akukho muntu abatholi mlando wakhe ngoba wayengenayise, wayengena nina. Akazange abe lesikhathi ake yaqala ngaso, akazange abe lesikhathi ayeyoke afe ngaso, ngakho lokho ayeloku eyikho usaphila, akazange abe nakho ukuqala, ngakho wayengeke abe ngomunye umuntu kepha uEl, Ela, Elohim. Ukhona ngokwamandla akhe ozimele yedwa uNkulunkulu somandla.
Jesus had a father, Jesus had a mother. Jesus had a beginning of birth.
Jesus wayeno yise, uJesus wayeno nina, uJesus wayeno kuqala kwezintsuku, uJesus wayeno kuphela kokuphila kwasemhlabeni, kodwa lo muntu wayengena yise nanina. Amen. Engena yise nanina.
Jesus had both father and mother. Amen. This man had neither father nor mother.
uJesus wayenabo bobabili uyise nonina, lo muntu wayengena yise engena nina. Amen. Uthi wenzani emva kokuba iziphelile impi emva kokuba uAbraham wase eyithathile indawo yakhe na emva kokuba ibandla selithathile indawo yalo sibizelwa esimweni sobudodana bamadodana ngomoya ongcwele
uthi
xa umuntu ngamunye ethatha indawo yakhe lokho uNkulunkulu ambizele ukuba kwenze futhi ame ekupheleni kwendlela efuna abalahlekile Kuqala Paulu usutsa konke kwesaba kukho ngakho manje uma ubizwa uma kungesiko nje ukuthi uvele wachuchuma emkondweni wakho ngohlobo oluthile lwesayensi yezenkolo uma ngempela uzalwa ngumoya kodwa ke uNkulunkulu wakumisela ngaphambili ngaphambi kokusekela kwezwe ngaloba igama lakhe encwadini yokuphila yewondlo futhi manje sihlangana ndawonye ukuba sihlale ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu abantu abangcwele isizwe esingcwele abantu abazuziweyo ubupristi bobukhosi Sibekela ngomhlatshelo wokomoya kuNkulunkulu lokho ngokuthi izithelo zezindebe zethu zinika udume egameni lakhe abantu bayangena bathi labo bantu bayahlanya phela banjalo ukuhlakanipha kuNkulunkulu kungubule kumuntu nokuhlakanipha komuntu kungubule kuNkulunkulu baphambene omunye nomunye kodwa ibandla ligcwaliswe ngomoya ngempela ligcwele amandla kaNkulunkulu lihlele indawonye ezindaweni zasezulwini linikela ngemihlatshelo yokomoya izindumiso zikaNkulunkulu umoya ngcwele uhamba pakati kwabo wehlukanisa isono futhi ubiza ukhipha izinto eziphakathi kwabo eziliphutha uqondisa futhi ukwenza kwendlaleke kulingane ngoba ngani na njalo ebukhoneni bukankulunkulu yilowo mhlatshelo negazi manje kumbulani sedlulile kuwo namhlanje kuseni asisindiswanga ngegazi ligcineka nisindisiwe ngegazi kodwa nasindiswe ngomusa ngokukholwa nilikholwa uNkulunkulu wangongotha enhliziyweni yenu ngoba wanimisela ngaphambili nabheka phezulu nasenikukholwa nakwemukela manje igazi lenza kubuyisana ngenxa yezono zenu kubulani ngathi uNkulunkulu akasisoli soni ngokona siyisoli kwasekuqaleni usola umKristu ngokona futhi ke ngoba umsolile uKristu wathatha ukusolwa kwethu ngakho kuseke ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu abangahambi ngokwenyama kodwa behamba ngokomoya futhi uma nenze noma yini liphutha akusikho kwamabomu anoni ngamabomu umuntu owela ngamabomu aphume one ngamabomu akangeni kulewo mzimba namanje kodwa umuntu oseke wangena lapho ufile lokuphila kwakhe kufihlwe kuNkulunkulu ngoKristu wabekwa uphawu ngomoya ngcwele futhi ngisho nodevela ngeke amthole ukude le emuva phakathi lapho uzofanele aphume lapho ngaphambi kokuba udeveli aze akwazi ukumthola ngokubani file tshela umuntu ofile ukuthi ungumzenzisi bese ubone ukuthi kwenzekani mkahlelo hlangothini bese uthi wena mzenzisi omdala wena angeke ativu uthi kunjalo uyovela lale lapho nje futhi umuntu ofile kuKristu ungambiza ngomzenzisi ubize nganoma yini ofuna ukumbiza ngayo akasoze aphakama ngakho uma noma yini uyothi nyelele aye ndawo ndawo futhi akukhulekele kunjalo kodwa ho abanye babo basabila saka yilokho icabanga ngakho sifanele ukungcwaba abantu abafile labo abafile kuKristu sibangcwaba emanzini ngezinye zikhathi singcwaba abantu abaningi kakhulu abaphilayo abanobubi obuningi nombango futhi baningi ebandleni kodwa asingeke sakwehlukanisa lokho kodwa uNkulunkulu uyakwenza uyabaza abantu bakhe uyazazi izimvu zakhe wazi onke amaphimbo uyabazi abantwana bakhe uyazi ukuthi kubani angambiza phume uyamazi ammisela ngaphambili uyamazi amnikele lezi zinto azazisa ngaye eqobo lwakhe ukuthi kanjani uNkulunkulu angabeka ithemba kubantwana bakhe kuloko kufanele kwenziwe ngokwazi ukuthi bayokwenza ngempela uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakwenza lokho na ngani uSathane wathi kuJobe ngelinilanga wathi kuNkulunkulu ngelinilanga ya unenceku uNkulunkulu wathi akekho emhlabeni onjengaye uyindoda ephelele wayemethemba uSathane wathi oh yebo unakho konke kalula ake unginike yena okwesikashanyana futhi ngizomenza kwethuke ebusweni bakho wathi usezandleni zakho kodwa ungakuthathi ukuphila kwakhe yabo futhi ukwenze konke ngaphandle kokuthatha ukuphila kwakhe kodwa oh uJobe esikhundleni so wenzani na ngabe wamethuka uNkulunkulu ngenkathi uNkulunkulu ethatha abantwana bakhe lapho enze zonke lezi zinto ezimbi kuye nakho konke na uJobe kazange abuze wawo ngobuso bakhe konza haleluya wathi inkosi yapha inkosi ithathile libonge igama lenkosi nakho lapho ukhona uNkulunkulu wayelazi ithemba lakhe kuJobe uNkulunkulu uyazi ukuthi anganethemba kangakanani uyazi ukuthi angangethemba kangakanani kodwa esikhuluma ngakho manje ngokubekwa kwalo mntwana manje lapho eBhayibhelini lapho imbizi iphele yonke lapho konke sekuphelile kodwa ke yini into elandelayo esiyenzayo na yini into esiyenzayo emva kokuphela kwempi na Benazi ukuthi senzani na sidlakabezana noMelchizedek asibheke kuMathewu weshumi nesithupha ishumi lesithupha ngokusheshsha ngo sibone ukuthi lokho kuyikho noma cha
St Matthew 16 chapter 16 verse I'm pretty sure that's right Matthew 16:16
ongcwele sahluko seshumi nesithupha nevesi leshumi nesithupha ngineqiniso impela ukuthi yikho uMathewu ishumi nesithupha UMathewu 6 cha akusiko kungesondele kangako amashumi amabili nesithupha amashumi amabili nesithupha oh ishumi nesithupha lapha ukhuluma no Simon Petro ngiyaxolisa bengingaqondile ukusho lokho
26
amashumi amabili nesithupha amashumi amabili nesithupha ngoba nje yesidlo sokugcina yilokho ngizama ukufikelela kukho uMathewu isahlokosa amashumi amabili nesithupha nevesi lamashumi amabili nesithupha manje simtholile nakho lapho isikhona esidlweni sokugcina
And as they were eating, Jesus
besado Jesu wathi abathesikwa wasibusisa wasihlephula wanika abafundi bakhe wathi thabathani midle lokhu kungumzimba wami
and he took the cup and gave thanks
wayesethi abathesitsha wabonga wabanika wathi phuzani nonke kuso ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano esisha okuyilona elithululwa ngenxa yabaningi kubo ukuthethelela kwezono Z-O-N-O, izono, amaKristu enza izinto ezingamaphutha kulungile kodwa kodwa lalelani vesi lamashumi amabili nesishiyagalolunye ngithi kini kusukela manje angisayi kuphuza kwesithelo somvini kuze kufike lelo suku endiya kusiphuza ngalo nani ngokusha embusweni kababa into efanayo uMelkizedeki ayenzayo emva kokuba u-Abrahama esethele indawo yakhe wahlela kahle amadodana akhe futhi wayinqoba impi futhi wayesebuyela ekhaya noMelkizedeki uphuma nesinkwa newayini
Then we'll eat the wedding supper.
Emva kokuphela kwempi, bona siyodla isidlo somshado nenkosi Jesu ezweni elisha. Oh, alibonge igama lenkosi kulungile. Izimfihlakalo zentando yakhe njengokuzibonela kwakhe emuva ngale manje futhi kwabaseFesu isishiyagalolunye azimisela khona ngaphambili.
That in the dispensation
kuze kube yihlelo lokuphelela kwesikhathi uthi kumbulani lokho sedlulile nje kukho kwabaseefesi isahluko sokuqala ivesi leshumi kuze kube yihlelo lokuphelela kwesikhathi manje sifundile ukuthi ukuphelela kwesikhathi kulindeleni na ukuphelela kwesikhathi sonke isikhathi lapho isono siyonqamuka isikhathi lapho kufa kuyonqamuka isikhathi lapho ukuguqula kuyonqamuka isikhathi lapho isono siyonqamuka isikhathi lapho konke okwezimpendukezelo lezo zinto eziphendukezelwe udeveli aziphendukezele
When time itself shall cease.
Siyonqamuka lapho isikhathi qobolwaso siyonqamuka. Qaphelani.
That in the dispensation of the fullness of time that he might
Kuze kube yihlelo lokuphelela kwesikhathi ukuba kuhlanganiselwe kuKristu konke.
Both which are in heaven and which
Ukusezulwini nokusemhlabeni kuye. Uhlanganiselwe konke kuKristu njengoba ngishilo kulokubuza zonke izigaxana zezinsimbi esizitholayo lezi zinto ezinkulu ezincane ungazipolisha kuGenesis ungazipolisha kuExodus ungazipolisha kuLeviticus futhi uzilethe zedlule futhi esambulweni ziyophela sezinguJesu thatha uJosepha thatha uAbrahama thatha uIsaka thatha uJakobe thatha uDavide thatha noma yisiphi salezo zigaxa zensimbi lawo madoda kaNkulunkulu futhi ubone ukuthi awumboni yini uJesu Kristu evezwa komunye nomunye wabo ukuba ahlanganisele konke koyedwa uKristu Jesu manje ukuqhubeka kancane manje manje ivesi leshumi nanye
in whom also we have obtained an inheritance
uyena esabelwa futhi ifa kuye Oh ifa othize ufanele ukushiyele ukuthize ukudle ifa ngabe kunjalo na ifa lini esinalo na ifa lini enganginalo na nganginginalo kodwa uNkulunkulu wangishiyela ifa ngekathi elo bayigama lami encwadini yokuphila ewundlu ngaphambi kokusekela kwezwe Oh wena uthi manje awume kancane mfowethu uJesu wakwenza lokho ngikathi efela wena yabo akazange uJesu ufikela ukungithengela lelofa funda lona kanye elilandelayo iverse wona kanye umuntu olandelayo
In whom we also have obtained a pair obtained an inheritance.
We are not enough. Futhi esabelwa okuchachile sabelwa ifa esakumisela ngaphambili ngokwesimiso salewo osebenza izinto zonke ngokunquma kwentando yakhe enhle. UNkulunkulu ngaphambi kokusekela kwezwe njengoba sikuthathe sehla nako esifundweni nginabantu ukuthi simbone kanjani uNkulunkulu owayengokhona ngobakhe ukuthi lalu kanjani uthando kuye. Kuye kwakuzoba khona ukubanga uNkulunkulu, kwakungekho lutho oluzomkhonza. Kuye kwakuzoba khona ukubanga ubaba, kwakukhona wayezimele ngokwakhe. Kuye kwakuzoba khona ukubanga umsindisi, akukho kwakulahlekile. Kuye kwakuzoba khona ukubanga umphulukisi, lokho yizingxenye zakhe zingahlukaniseki. Kwakungekho lutho lapho, ngakho ubuyena uqobo, icebo elihle okungelakhe uqobo laveza lezi zinto ukuze athi ngalo muntu oyedwa uKristu Jesu ahlanganisele konke ndawonye futhi. Oh, Yesu alikubonanga indlebe ayi, akumangalisi kuyinto eyimfihlakalo. Bukani usimisele ngaphambili kuleli fa, uma ngingonelungelo lokudla ifa lento ethize, uma uNkulunkulu engongqothe enhlizweni yami futhi ethi, William Branham, ngakubiza kudala ngaphambi kokusekela kwezwe ukuba ushumayele evangeli, nginefa ifa lokuphila kuphakade. Manje uNkulunkulu wathuma uJesu kuba yenzele lelo fa libe yilo ngempela kimi, ngoba kwakungekho engangingakwenza ukulidla, kwakungekho lutho lalineqiniso, akukho engangingakwenza. Kodwa kupheleleni kwesikhathi uNkulunkulu wathumela esikhathini esilungileyo okungesakhe uqobo uJesu iwundlu elahlatshwa ekusekelweni kwezwe. Ikazi lakhe lachitheka ukuze ngiye efeni lami ukuba ngibe yini na ifa lini na ubudodana ukuba yindodana kaNkulunkulu. Futhi manje lokhu kungade kunikhince nife, kodwa benazi yini ukuthi amadoda angamadodana kaNkulunkulu angonkulunkulu abancane na? Bangaka bake bakwazi lokho na? Bangake waziyo ukuthi uJesu washo njalo na? IBhayibheli uJesu wathi awushonga yini umthetho wakini qobo lwawo ukuthi ningonkulunkulu? Uthi uma nibabiza ngonkulunkulu okungukuthi uNkulunkulu washo kuGenesisi 2 ukuthi babe ngonkulunkulu ngoba babe yibo, babe nokubuza okugcwele phezu kombuso wezwe, umnika umbuso phezu kwezinto zonke. Uthi walahlekelwa ngubunkulunkulu bakhe, walahlekelwa ngubudodana bakhe, walahlekelwa ukubusa kwakhe, uSathane wakungamela.
We're waiting for the manifestation of the sons of God.
Kodwa bawethu silindele ukubonakaliswa kwamadodana kaNkulunkulu ayobuya kuthathe futhi. Alindele ukuphelela kwesikhathi xa isivivane senyuka siye siqongeni lapho amadodana agcwele kaNkulunkulu eyobonakaliswa, lapho amandla kaNkulunkulu eyohamba aphume. Haleluya! Kuthi ayothatha wonke amandla uSathane ayephuca wona. Yebo mnumzana, angawayo. Uyizwe umcabango elaphuma kuNkulunkulu, lelo iqiniso leyo kwakuyindodana kaNkulunkulu. Waseke enza umuntu lowo uNkulunkulu omncane, wayesethi uma babiza labo izwi likaNkulunkulu elafika kubo abaprofethi, uma bebabiza ngoNkulunkulu labo izwi likaNkulunkulu elafika kubo, futhi uNkulunkulu washo njalo qobo lwakhe ukuthi babe ngoNkulunkulu.
And made Aaron your prophet.
Watshela Mose, ngakwenza uNkulunkulu, ngase ngenza uAaron waba ngumprofethi wakho. Amen.
I may act like a religious crank, but I'm not.
Ngingahle ngiziphathise komuntu ohlanyiswa yinkolo, kodwa nginjalo. Wo, nxamehlo akho engavuleka futhi ubone lezo zinto. Kulungile. Wenza umuntu waba nguNkulunkulu, uNkulunkulu ekubuseni kwakhe.
And his domain goes from
futhi ukubusa kwakhe kuhamba kusuka olwandle kuye olwandle, kusuka ugwini kuye ugwini, kunokukulawula. Futhi lapho uJesu efika enguNkulunkulu oyedwa ongenasono, wakufakazisa ngenkathi imimoya ivunguza wathi thule uthi du. Amen. Uthi lapho isihlahla wathi akungabe kusadla muntu kuwe. Ngiqinisile ngithi kinini neningonkulunkulu abancane umani yothi kule ntaba asuka futhi ningangabazi enhliziyweni yenu kodwa nikholwa ukuthi enikushiloyo kuyofezeka ningaba nakho enikushiloyo.
Right back to Genesis to the original.
Buyela khona emuva kuGenesis kokuqala kuyini na manje izwe nemvelo kuyabubula kuyakhala konke kuyanyakaza ini ukuba kubonakaliswe amadodana kaNkulunkulu. Lapho amadodana eqiniso azalwe engamadodana amadodana agcwalisiwe ayakhuluma nezwi lawo liyasekelwa ngikholwa ukuthi sisemngceleni walo njengamanje yebo mnumzane thana kule ntaba makube njalo kwethu ngifisa ukutshela ukuthi into ethile yenziwe ngokholwayo kujesu kristu
I give it to you in the name of the Lord.
Ngikupa kwa legameni lenkosi Jesu Kristu. Amen. Nako kubonakaliswa. Ofu wethu ukudla kwami yokusanhlamvu kuyasha kaleya. Angikaze ngibe nemvula.
I'll send your rain in the name of the Lord.
Ngizokuthumelela ukune egameni lenkosi. Ngiyofika lapho. Oh, kulindile kuyabubula. Yonke imvelo ilindele ukubonakaliswa kwamadodana kaNkulunkulu. uNkulunkulu wakugcobe ekuqaleni wapha umuntu ukubusa. Wapha uJesu Kristu noJesu wakupha egameni lakhe nalesi siqiniseko cilani noma yini kubaba egameni lami futhi ngiyokwenza.
Oh brother Palmer waiting for the manifestation.
Oh mfuthi Palmer kulindele ukubonakaliswa kwamadodana kaNkulunkulu indawo ibandla njengoba ngishilo incwadi yabasefezi incwadi kaJoshua noJoshua wayebeka abantu lapho bengaba khona manje uma babengenakuma bathule du futhi wabeka u-Efrayimu lapha futhi ngaleya izweni likaManase futhi lona abuye eqophisana nokukholiseka bazoke bahambe kanjani na xa umunye ethi ngiyibaptist ngiyimethodist ngiyipentekostali ngiyi-oneness ngiyi-twoness ngiyikuthi nokuthi uzokwenza kanjani naye mawuthule uNkulunkulu ufuna ukubeka ibandla lakhe amadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Nkulunkulu mangiphile ngize ngikubone ngumkhuleko wami usondele kakhulu ngize ngithi nje ukukuzwa ngezandla zami cishe impela ubukeka kanjalo kukhona lapho yiloko ebengilangazelele ukukubona ngilinde isikhathi lapho ngihamba ngehla ngomgwaqo nakho kulele isishosha silele laphaya kusukela esizalweni sikanina isiliva negolide anginalo kulindele ukubonakaliswa kwamadodana kaNkulunkulu. Haleluya. Lapho uNkulunkulu eyozazisa khona lapho bayomisa ukugula bayomisa umdlavuza bayomisa izifo cabanga ukuthi umdlavuza uhutsho na iBhayibheli lathi kuze isikhathi lapho abantu beyobona khona impela enyameni yabo lohlebe bayodla izidumbu ingaphambi kokuba baze bafe umdlavuza kubuhlungu bezinyo kulokho kuzayo kodwa ngikumbulani leyo nto embi kakhulu yayenqatshelwe ngalolo suku ukuthinta labo ababe noPawulu kaNkulunkulu lokho esikulelayo manje ukungena bese sibekwa ngendawo kuyiyona yona embusweni kaNkulunkulu ngaphambi kokuba lezi zinhlupho ezimbi kakhulu zikade kuhle kangakanani isimiselo sesikhathi ukuphelela kwesikhathi ifa kuyena thina futhi sabelwa ifa esakumiselwa ngaphambili. Salinikwa kanjani ifa lethu ngani na ngokumiselwa ngaphambili? Ukumiselwa ngaphambili kungukwazi ngaphambili. Wazi kanjani uNkulunkulu ukuthi angakwethemba ukuba ube ngumshumayeli na? Ukwazi kwakhe ngaphambili akuyi ngovumayo noma ugijimayo kumbe yena uNkulunkulu okhombisa umuzi. Kunjalo ukumiselwa ngaphambili wayazi ukuthi yini eyayikuwe, wayazi ukuthi yini eyayikuwe ngaphambi kokuba uzofike ngisho emhlabeni, wayazi ukuthi yini eyayikuwe ngaphambi kokuba ukuze kube khona umhlaba wokuba ufikele kuwo. Lowo nguye, lowo nguNkulunkulu ongenasiphelo, ongenasiphelo. Thina singabanesiphelo, singacabanga kuphela kunesiphelo. Bekukukhulu kakhulu kimi selokhu lokho kwenzeka kimi. Angazi ngenkathi ngicabanga lapho ngenkathi ngima lapho okwalezo zikhathi ezimbalwa zokujabula futhi ngacabanga likho kusasa lalingekho izolo akukho kukhula akukho kutabuka akukho njabulo encinyanyana bese kuba inqwaba enkulu yenjabulo kuyinjabulo konke wonke ngenkathi ngima lapho futhi ngathi yini le Belo phimbo lati lolu uthando luphelele nako konke lokho owawuloku kuthanda nako konke lokho kwakuloku kukuthanda kulapha kake nawe manje uthi uyosiyise inkosini uJesu nxa efika njengemiklomelo yenkonzo yakho ngibabonile labo besifazane abahle phemi lapho bonke bengihwaphuna futhi bememeza kukulami mfowethu ethandekayo ngibabonile labo besilisa nalezo zinwele zimahlikihliki zisungeleze entanyeni yabo lapha begijima bengihwaphuna futhi bethi fowethu ethandekayo futhi kacabanga kuchaza ukuthini lokhu na wathi bangabantu bakho ngathi abantu bami na bangebe baningi kangako Branham nazo izigidi wathi bangabaphendulwa nguwe haleluya bangabaphendulwa nguwe yibo labo aba wathi uyambona lo waya obi laphaya wesifazane omuhle kulabo bonke sengake ngambona wathi wayesedlulile eminyakeni engamashumi ayisishiyagalolunye obudala ngenkathi umholele kunkulunkulu akumangalise memeza mfowethu ethandekayo wathi akazophinde kuke usedlule kulokho usebuhleni obukhulu bobusha umi lapha akakwazi ukuphuza ithamo lamanzi yabandayo akawadingi akakwazi ukucambalalalale ngoba akakhathani alikho kusasa alikho izolo akukho lutho sisephakateni manje kodwa ngolunye osuku lenkazimulo indodana kankulunkulu iyofika futhi wena uyokwahlulelwa ngokwezwi owabashumayeza lona wo mfowethu ngathi ngabo Paulu yodingeka alethe iqembu lakhe na yebo mnumzane ngathi ngalishumayela ncamashinje ngoba uPaulu walisho angizange ngehluke angizange ngingenise noma yiziphi izivumokolo zebandla kumbe noma yikuphi okunye ngahlala ngokufanayo futhi bonke bamemeza nganhliziyonye siyakwazi lokho siphumule nesiqiniseko bathi uyosiyisa kuyo konake sonke siyobuyela emhlabeni futhi ukuba siphile phakade Kona manjalo kwathi dwekimi ngabuka kulele lapha yaye empeteni uthi ngibone isidumbu sami esidala lapha siguga futhi sibibimbi futhi sidonsekile futhi sesidliwe yizifo nosizi futhi ngizibonile izandla zami emva kwekhanda lami futhi ngacabanga ngizodingeka ngibuyele ngingene kuleyanto futhi futhi ngangilokhu ngilize lelo phimbo yiba ulokhu uphikelele yiba ulokhu uphikelele ngathi Nkosi bengihlala njalo ngikholele ukukhulukiseni ngokankulunkulu ngiyelokhu ngiku kodwa kodwa ngiyophikelelela leyo miphefumulo ngakho ngisize ngiyobani abaningi lapho ngangiphile Nkosi futhi ngiyofaka esinye isigidi lapho uma nje uzongivumela ngiphile angikhathali ukuthi mbala muni ukuthi sivumokolo zeni ukuthi buzwe buni ukuthi bayini bonke bamunye uma befika lapho naleyo migqa imidala yemingcele isidlulile wo ngiyababona labo bezifazane bebahle kakhulu ange ngibone ezehlile izinwele zinde ezehle njalo ngomhlane wabo izinkethe ezinde zaze zayotivu phansi babehamba ngezinyawo ngabona labo besilisa nezinwele zimahlikihliki ezizungeze intamo yabo amakhanda abomvu amakhanda amnyama nayo yonke imibala eyehlukene futhi babengigaxa ngangibezwa ngazizwe zandla zabo uNkulunkulu ngumahluleli wami nale ncwadi engcwele ivulekile ngangibezwa ngokufanayo nje njengoba ngizwe izandla zami ebuseni bami babengigaxa kungekho mizwa yabesifazane njengoba ibingaba njalo manje angikajali ukuthi ungwele kangakanani ukuthi ngubani ukuthi uyinhloboni yomshumayeli umpresti kumbe noma ungaba ngubani akukho ndoda engavumele wesifazane igaxe ningeza ingalo zakhe kungabi namuzwa wobuntu lokho kuliqiniso ngempela kodwa mfowethu xa wedlule phakathi kwalapha nangaleya akusiyo leyo ndlela laphaya hoye kunjalo kune akunakwenzeka onke luthando yonke into ngumfowethu wangempela uthi yonke into kudadewethu wangempela akukho kufa akukho kutyabuka akukho mona akukho lutho akukho kungangena lapho kungukuphelela nje yilokho engikulwelayo yilokho engikubekelayo ngathi ho Nkosi yilokho engikukhonela ebandleni ngizama ukubeka ibandla ngokwenqubo eyiyo ngiyakutshela mfowethu nodadewethu kukhona into eyodwa kuphele engangena kulokho lolo uthando luphelele hayi ngoba wethembeke kwithabanakele likaBrenham kumbe ibandla le-Methodist kumbe ibandla le-Baptist lawo alungile ufanele kodwa wo bangane nine hayi ngoba wakhuluma ngezilimi wasina emoyeni ngoba ukhiphe amadimoni kumbe wasusa izintaba ngokukholwa lokho konke kulungile ngokuba lokho kulungile kodwa futhi ngaphandle umali lothando oluphelele luphakathi lapho ilapho uthando oluphelele lwalukhona futhi yilokho kuphela okuzokuvumela ukuba ungene lapho yilokho kuphela into engahlala lapho yinto kuphela eyayikhona lapho wohe isimbo sobuntwana uNkulunkulu ngaphambi kokusekela kwezwe manje asiphuthume asiqedele lezi sahluko esisodwa noma kanjani uma kungenzeka emizuzwini eyishumi elandelayo esabelwa ifa kuye sidla ifa lani na kuphile kuphakade esakumiselwa ngaphambili
Does everybody understand that?
Kanjani ngabe wonke umuntu yakuqonda lokho na ngabe nambizo uNkulunkulu na cha bo uNkulunkulu wabiza nina abange abantu bathi ho ngavele ngafuna uNkulunkulu futhi ngafuna uNkulunkulu Awuzange angeke umuntu owake wafuna uNkulunkulu ngokuNkulunkulu ufune umuntu uJesu wathi ngakho ngeza kimi uma ubaba wami kamdozi kuqala niyabo uyimvele yomuntu kubalekela uNkulunkulu futhi uthi manje Loko yiloko kungikhathazayo noko ukushumayela kini bantu ningaloku nisilele simwene zifanayo ebenikade ningena kuso kuqukani manje ngizweni ngisakusho isho kanje inkosi ngikaze ngizibize ngaloku angesikho kodwa ningibize ngomprofethi wenu kumbe umprofethi izwe likholwe yiloko ukuthi izwe jikelele izigidi nezigidi nezigidi zabantu ngikhulume ngo nangokungathi ngo eshumini kumbe eshumini kumbe ishumi nambili lezigidi zabantu kumbe ngaphezulu ngikhuluma ngo ngibone amashumi ezinkulungwane zemibono nezibonakaliso nezimanga futhi akukho nokunye kwakho kwake kwehluleka futhi kunjalo ungibikezele izinto okungakaze kwehluleke ukwenzeka impela nje ngizoletha noma yimuphi umuntu ekuvivinyweni mayelana nalokho kunjalo angizisho kuba ngingumprofethi kodwa angilaleleni isho kanje inkosi iyothatha uthando luphelele ngokufaka kuleyo ndawo ngokuba yilokho kuphela okwakulapho ngale ndaba yokuthi malini kuningi kangakanani ukubonakaliswa kwenkolo ziningi kangakanani zenzo ezinhle okwenzileyo kumbe noma yini okwenzileyo lokho akuyikusho lutho ngalolo suku uyothatha uthando luphelele ngakho noma ngabe wenzani beka konke oceleni uze nje uceliswe kakhulu ngothando lukaNkulunkulu uzothande labo abakuzondayo mina nje njengoba ngishilo kulukhukuza ngenziwa zonke isimo sami siwumuza inqoba yabantu ethi manje ngenwayo umhlane wami futhi nami ngizokwenwayo wakho ya ngenzela ukuthize nami ngizokwenzela ukuthize lowo akusiwo umuza umusa ngokuthi uma umhlane wakho uluma ngizowenwaya noma kanjani noma ngabe uyawenayo wami noma cha ungangishaya ebusweni bese uthi umhlane wami udinga ukulum kumbe udinga ukwenwaywa ngizowenwaya Niyabo yiloko yenza kudize angikholele emisebenzini ngikholwa ukuthi imisebenzi uthando imisebenzi ngo imisebenzi ngokubonakaliswa ukuthi umusa wenzekile angiphili ngokweqiniso kumkami ngoba ngikholwa ukuthi uzokwehlukanisa nami uma ngingakwenzanga ngiphila ngokweqiniso kuya ngoba ngiyamthanda ngishumayela ivangeli ngoba ngicabanga ukuthi bengingaya esogweni uma ngingazange ngishumayela ivangeli ngoba ngiyamthanda ngempela ngicabanga ukuthi nganginganqamula lezo zilwandle ezinezivungu-vungu nalezo zindiza zitshuza ziya imuva naphambili nombani ubaneka uzungeza nakho konke okunye futhi kakhulu nangabuphi umzuzu futhi wonke umuntu edazulu ngano yethi Maria kwenzeke endizweni nakho konke labo bantu beshibeka kulawo mabhande okuphepha nomshayeli wendiza ethi uPetrol wanele ukuquba imizuzu eyishumi nesihlanu angazi ukuthi sikuphi ucabanga ukuthi ngangingenza lokho kuze nje ukuba ngikwenzele ukudlala na ucabanga ukuthi ngangingabuyelanga phandle lapha yamenweni lapho amabuthi amaJalimani ayengigaxa khona kanje ngobusuku ngabunye angingenisa ngikhiphe emhlanganweni umoya ongcwele uzuqala ukwenza izimangaliso amakomanisi ehlezi nezibonisa busuku ukuba angidubule kudenge mayela ucabanga ukuthi ngangingakwenza lokho ukudlala ngakho nje ngoba ukudize kimi kuyathanda angabantu uKristu abafelayo uPaul wathi angivumi nje kuphela ukukhuphukela eJerusalema kodwa ngikhuphukela lapho ukuba ngibethelwe ngikhuphukela kuyofa ngikhuphukela lapho ukuba ngife ngenxa yenkosi ngokuthile uthando olukuphoqayo olukwenzayo kunjalo impela Uma bengilishuma yelele imali ivangeli kuba bekuzoba njalo bengingeke ngaba lesikweletu samadola izinkulungwane ezingamashumi amabili kulobu busuku bengingeke ngaba sesikweletini kangako sabomnumzane ngoba bengiyogcina ezinye ze zigidi enginikezwe zona umliso yedwa wathumela umphatheli we-FBI nemali ethunyelwa ngephepha kwelinye izwe izigidi namakhulu amahlanu ezinkulungwane amadola futhi ngathi buyisele muva akusikho kwemali akusiyo imali angilishumayeleli imali ivangeli alisile lalokho kungenxa yothando into engifuna ukuyenza ngikuthi nxa sengiwela lowo mphefumulo wokugcina ngaleya okungahle kube semizuzwini emihlanu kusukela manje kungahle kube semahoreni amabili kusukela manje kungahle kube minyaka engamashumi amahlanu kusukela manje angazi ukuthi kuyoba nini kodwa lapho kwenzeka ngifinyelele lapho ngifuna ukukubona usebuhleni obukhulu bobusha ugijima umbongoloza futhi othandekayo fowethu yilokho kusenhliziyweni yami ingakho angizami ukuphikisana nani ukuba ngehluke kodwa ngizama ukunifaka emgwaqeni oyiwo yileyo ndlela yokuba phakathi hhayi ibandla lakho hhayi ihlelo lakho kodwa ukuzala kwakho kukristu ohe hu kuyena sabelwa ifa kuye esakumiselwa ngaphambili ngokwesimiso salowo osebenza izinto zonke ngokunquma kwentando yakhe lalelani sizovala emizuzwini embala lalelisisani manje ngaphambi kokuba sivale ukuze sibe yizindumiso lwenkazimulo yakhe thina esethemba ngaphambili kristu kuye nani esenikholiwe qaphelani lokhu manje ngokusondele ngenani emabhantshini enu amabhantshi evangeli bambani izindlebe zenu zivuleke lalelisisani ngesevesini leshumi nantathu kuye nani esenikholiwe qede nizwe ukukholwa kuvela ngokuzwa izwi lika
After that you heard the word of
qedenizwe izwi leqiniso
what is truth the word of god is that right
yini iqiniso na izwi likaNkulunkulu ngabe kunjalo na uJohane ishumi lesikhombisa uwena ophala phansi imibhalo uJesu wathi bangcwelise baba ngeqiniso izwi lakho liqiniso
after you heard the truth the gospel
emvanizwe iqiniso ivangeli lokusindiswa kwenu wakubusindiswa kuni ayezama ukubatshela kona na kumisela ngaphambili ngaphambi kokusekela komhlaba ngabe kunjalo na esimweni sobuntwana bamadodana amisele ngaphambili ekuphileni kuphakade manje emva kokuba nize ekuphileni kuphakade emva kokuba senisindisiwe nangcweliswa nagcwaliswa ngomoya ongcwele ningamadodana manje uNkulunkulu efuna kukubeka endaweni eyiyonayona wo ukuze usebenzele umbuso wakhe nenkazimulo yakhe lelo ivangeli kungukuthi kuqala yezwa izwi phenduka ubhapathize egameni likaJesu Kristu kukukuthethelelwa kwezono kususwa zonke izono zakho kubizwe igama lenkosi uJesu Kristu malana nezwe lesethembiso isethembiso esawonke ogogobeleyo osendleleni yakho uma ushiye ikhaya lakho kulobu busuku uyisoni uthi ngizahamba ngiwelele ethabenekele likaBrenham uNkulunkulu kunika ithuba kulobu busuku yinye into ebekwe phakathi kwakho nezwe lesethembiso yini izwe lesethembiso na umoya ongcwele okwakubekwe phambi kukaJoshua nezwe lesethembiso kwakuyijordani kunjalo impela uMose engumfanekiso kaKristu wahola abantwana baze bayokhuphukela ezweni lesethembiso mbizo kodwa uMose akazange abathathi abantwana abafake ezweni lesithembiso uJoshua wabangenisa abantu wase elahlukanisa izwe uJesu wakhokha intawulo wabahola kwaze kwaba kumoya ongcwele uNkulunkulu wathumela umoya ongcwele phansi waseke ngokwendawo eyona wabeka ibanda ngokohlelo luyilo umuntu ngamunye emgcwalisa ngobukhona besidalwa sakhe uyabona ukuthi kiqonde ukuthini na konke kuKristu Jesu ukuthi uNkulunkulu wakumisela ngaphambili kanjani lokhu ekubizeni kwaleli ivangeli uPawulu kwabaseGalatiya bokuqala esishiyagalombili wathi umengelosi ifika ishumayele noma yini okunye mayibe ngeqalekisiweyo iqiniso ivangeli manje lalelisisani njengoba sifunda siqhubeka siqeda ivesi
the gospel of your salvation in whom also listen closely after that
ivangeli lokusindiswa kwenu kuye nani lalelisisani senikholiwe
ye were sealed with the Holy Spirit of
promise. Ezinsukwini zokugcina iBhayibheli lasho manje qaphelani ezinsukwini zokugcina kuyoba khona izigaba ezimbili zabantu esisodwa sazo sizoba nophawu lukaNkulunkulu esinye uphawu lwesilo ngabe kunjalo na bangaki kokwaziyo lokho na awu uma uphawu lukaNkulunkulu luphawu luka uma uphawu lukaNkulunkulu lungumoya ongcwele ngakho ke ngaphandle kukamoya ongcwele luphawu lwesilo iBhayibheli lasho ukuthi imimoya emibili iyoso lelana kakhulu ndawonye iyodukisa abakhethiwe impela uma kwakunokwenzeka usoze wakwenza ngoba bakhethelwe ekuphileni kuphakade niyabo ibandla lihamba njengokwazi nje ukuthi kukhona izintombi ezilishumi ezaphuma ukuthi agabeze inkosi zonke ezingcwelisiwe zonke zingcwele zonke ngayinye ezingcwelisiwe ezinhlanu zalibala futhi zayeka ukukhanya kwazo kwacisha ezinhlanu zazinamafutha ezibanini zazo futhi nangu umyeni eza futhi ezinhlanu ezazinamafutha ezibanini zazo zangena esidlweni somshado nezinye zashiywa ngaphandle lapho kwakukhona ukukhala nokulila nokugedla amazinyo lungiselelani ngokuba nazi ukuthi yimuphi umzuzu inkosi efika ngawo yiba amafutha emelene ebhayibhelini na umoya ongcwele manje-ke nina namhlanje nina bazalwane be-seventh day adventist enathi usuku lwesikhombisa liwuphawu lukaNkulunkulu vezani umbhalo wodwa kukufakazisa ibhayibheli lasho ukuthi uphawu lukaNkulunkulu ngumoya ongcwele qaphelani lokhu okungukuthi qaphelani vesi leshumi nantathu manje senikholiwe nabeka uphawu ngaye umoya ongcwele wesithembiso Ngiyani ngoba seFesu isine amashumi amathathu ngikhona ukuthi yiko sibone ukuthi azitholi yini kwisine amashumi amathathu sibone ukuthi lokhu akufani yini ngoba seFesu isahluko sesine nevesi lamashumi amathathu ya nako isine amashumi amathathu
and grieve not the holy spirit of god
ningamdabukisa umoya ongcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa kuze kube nini na lapho ngempela wena ngempela wemukela umoya ongcwele uzokugcina isikhathi esingakanani na kuze kube yimbuso elilandelayo aze ugogo ancamule endleleni yakho yezinyawo aze ubasi yakuklabalasele na kuze kube lusuku lokuhlengwa kwakho haleluya emva kokuba uzufile emva kokuba sewedlule wangena kulelozwe ukuthi umi lapha yana abathandekayo bakho usalokhu ugcwaliswe ngomoya ongcwele umbhalo useyilokho yiko nje manje kuphela une ususuke wangena komunye umzimba ushintshe izindlu nje lena ikugile ngeke usakwazi ukuyishayela ngamapulange ayizingcwecwe ama-raftures asebolile kunjalo ngakho uvele usinduze into endala bese uyiyeke ibolele phansi bese usuka ungene kwentsha ngabe kunjalo na ngokuba umali lidokodo lasemhlabeni lidilizwa sinelinye lilindile niyakhumbula ke ilanga sedlule kulokho na ngenkathi inganyana ibumbeke esizeleni sikanina futhi le misishana iyakhahlela futhi iyaxuma futhi kuqhubeke kodwa uthi nje unina angaqathaza ingane nengane isisemhlabeni into kuqala kukhona umzimba womoya kube ubambe lowo mzinjalo wevelo mhlawumbe udokotela kunikeze kanjalo kumbe ukuthi zokuba akuxhubuze futhi futhi ngokushesha kuqonda ngoebeleni lalowo mama kunyakazise kanjani phansi naphezulu ebeleni likanina ukwenza leyo mithambo yobizi lethe obizi inkonyane encane ithi ngathi nje qathatha uma kunina iyosukuma ngamadodlana ayo yemva kwemizuzu yembalwa iyokwenza njani na inyakaza ibeke ngowemuva izungeza ithole lowo mama bese iqala kunikile kanjani layo phansi naphezulu kanjalo bese ithole ubisi lwayo haleluya yebo mnumzane xa lo mzimba wemvelo ufika ungena kuye ukhona umzimba womoya owulindele futhi xa lo mzimba wemvelo ukathakele emhlabathini haleluya kukhona olinde ngaleya sivele sisuke komunye singene komunye sishintsha izindawo zethu zokuhlala. Loko kufanya kumele kubathe kungafi lokhu komoya lokhu kubola kwembathe kungaboli lokhu osekumbimbi wadonseka wakhotha emzimbeni kodwa soze kwashintsha ukubonakala kwakho Dobo ikhonde ukuthi uma ufika ngaleya uyobe uyilokhu unomoya ofanayo ake nginginika ukuthi izo kunalo kuzokala kunisonda kodwa iBhayibheli ngizobeke sekininika ukukodwa ukuzoniqondisela qaphelani lokhu kubodwa ngikathi uSawulo omdala inkosi omdala omkhulu omdala umshumayeli wehlele ezansi lapho ngaleso sikhathi niyazi owayenekanda namahlombe ngaphezu kwabo bonke futhi wayesaba babengazi lutho ngokungaphezu kwemvelo uDavide wadingeka afike akhulule iwundla emlonyeni wengonyama wabulala uGoliyathi qaphele waqhela kakhulu wabuyela esuka kuNkulunkulu wamzonda lomshumayeli ongumgingqiko ongcwele futhi esikhundleni sokubambisana naye ukuzama ukumsiza wamphendukela
just isn't the picture exactly.
Uma lokho wabenduka wasuka kuye. Bangake kombepe phakathi lapha ngekathi ngisuka nohambo lwami lokuqala futhi ngashumayela uDavid ebulale Goliath ngekathi ngisuka na. Baningi abanye abamali abezinsizwe ezindala ngilungiselela kusuka futhi kulokhu. Ubulane ukuthini nibonile ukuthi kufika ngesonto eledlule la ukudlokela ngokwesinye isigaba. Ngakase sibili kaDavid isigaba sesibili setshumayelo yakhe. Kunjalo impela okungukuthi khona ke uba yinkosi phezu kukaIsrayeli. Qaphelani Mayele manje iphuma ikudlukela esigabeni esithexaxa iphuma kakhudlwana wenze njalo noDavide ngiqaphela lokhu lapho efika uDavide oh lapho uNkulunkulu ekhipha uDavide lapho futhi wabulala ingonyama qaphelani futhi wabulala ibhere wasebulala umFilisti manje nakho kufika isikhathi lapho uNkulunkulu enika umoya omubi phezu kwalo mfana omdala futhi ngenxa ukuphi na ukuba azonde uDavide futhi ngiyakholwa manje lamathebu manje lalelani bazalane nina kulamathebu uma ningavumelani nami ningitshethelele niyabo ngiyanithanda ngizohlangana nani ngaleya noma kanjani niyabo ngoba uma uyindoda kaNkulunkulu ngizohlangana nawe noma kanjani kodwa ngifuna ukusho lokhu nasi sizathu ngoba nje uSawulo wabona ukuthi uDavid wayenokuthila yena ayengenakho kodwa ke kwenzekani na umdadana obomvana odonsekile iBhayibheli lathi wayebomvana lowo kwakungeyena umntwana obukeke muhle bomvana ngumfo omdadana othe ukuhlangana futhi waphumela lapho futhi uSawulo ngani umgqokisa ezikhali zikaSawulo futhi sengathi ngiyabona izihlangu zifika sithi gqu phezu kwezinyawo zakhe futhi wathi msali lento kimi ngibe mhlawumbe umnika iziqu zobudokotela iPhD kumbe iLLD kumbe ukuthize neyazi ukuthi washo kanjani ukuthi angazi lotho ngaleyo nto ngoba angikayifakazisi ngivumele ngibe nalokhu engaziyo ukuthi ngenzani ngakho yebo umnumzane wathatha into yimana futhi bamhlanyisa uDavide ngoba amadedakazi amabandla ayehlabelela uSawulu angakho ukuba ubulele izinkulungwane zakhe kepha uDavide ubulale izinkulungwane zakhe ezilishumi kodwa ke waba namona ilezo zinto ezindala zeJesus name akukho lotho kulo kunjalo futhi uNkulunkulu wenza njani uye na
God sent an evil spirit upon him.
uNkulunkulu wathumela umoya omubi phezu kwakhe ukuba azonde uDavide futhi wamzonde uDavide ngaphandle kwesizathu uDavide wayengamjubuna intamo yakhe ezikhathi ezimbalwa wayengakwenza kodwa wavele waziyekela nje akazange ashe lutho impela wayengakwenza wawelela ngaphesheya futhi wanquma umsila webhatshi lakhe ngobusuku obubodwa wabuya wathi awubheke lapha uyabo yebo mnumzane wayengakwenza kodwa wavele wamyeka nje wayengalichitha ibandla lakhe futhi abahlakaze futhi aziqalele inhlangano ethi yena ukuba wayefuna kodwa akazange akwenze wavele wadedela uSawulu aqhubeke dedela uNkulunkulu kube nguye olwayo yebo mnumzane ngakho esaqhubeka nokuphuma nomkhankaso uqhubeka nokuphela futhi aqhubeka lowo moya omubi waba kanjalo uSawulu waze akabe esathola bendule evela kuNkulunkulu yebo kwesikashana umoya wenkosi wabe ususukile kuye futhi uSamuel omdala lo ababemalile lo ngempela oyeyiphimbo likaNkulunkulu kubo lo owasho kubo ngaphambi kokuba baze bafune ngisho ukuziphathisa kwezwe ngifuna kanjani ibandla ukuziphathisa kwezwe na Ungana mapentekostali epapathizwa imethodisti esinolwazi lukamoya ongcwele nebhaptisti nepresbyterian ifuna ukuziphathiswa kwezwe na bakwenzelani na angazi angikuqondile nje wena othi awu kuhlekisa kabi ukudlala uhlobo oluthile lomdlalo wamakadi obobuthi nje kancanyana kokuzijabulisa umdlalwana nje wamakadi okufakwa izindibilishi noma ngabe kubiza ngokuthini kuyisona ufanele kuba nalezo zinto endlini yakho ngani akusiko ukona ukuthatha encane nje ngileza neyotshwala sinezimbalwa nje mina nomkami sinezimbalwa ntambama futhi into yokuqala uyazi abantwana bakho banezimbalwa impela kunjalo lani besifazane udevele uvele wenze yilokho akwenzayo ekuqaleni futhi ngempela wenze ngani isikhungo sokuhlasela bodadewethu wenza lokho nje ukuba nje ngoba uyazi ukuthi angenzani angakhohlisa usifazane izikhathi eziyinkulungwane ngokushesha kulo wesilisa ngiyazi ukuthi lokho kulimaza imizwa yenu kodwa lelo yiqiniso kunjalo impela yilokho akwenze ensimini eseyideni angenza manje wayethembekile wayeqotho kodwa wakhohliswa u-Adamu ungakhohliswanga ibhayibheli lasho akakhohliswanga kodwa wesifazane wakhohliswa ngakho angamkhohliswa wesifazane kepha nokho abelusi bazovele baphume bagcobe abashumayeli besifazane babakhiphe bengamele amabandla kanjalo futhi leli bhayibheli liyakugcitha kusukela kuGenesis kuya esabulweni wena othi awu kulungile kulungile bane bangashumayela ngokufanayo nse njengalokho ngiyazi ukuthi kunjalo njengomunye waqala ukukhuluma ngezilimi ngesinye isikhathi ngavele ngaqhubeka ngashumayela futhi lapho sengiphumele phandle usifazane wathi endodaneni yami wathi nginomlayezo engizowunikeza kusasebusuku wathi nxa ubabayi wakho eze emsamo wathi awu nkosikazi ukuchaza ukuthini na futhi ngalobo busuku lapho sekulungele ngenkathi sengilukiselele kubizela ialtare wazilungisa kahle zonke izinwele zakhe washo wadonsa amasokisi akhe nakho konke walungela wachuma wabheka phezulu phakathi nendawo kuyiphansi waseqala ukugxuma phansi naphezulu wakhuluma ngezilimi waprofeta ngavele ngaqhubeka ngashumayela ngenze ukubizela kwami ialtare ngenkathi ngingakuhloniphi inhlobo nakancane nje kwakungalungile ngakho-ke awu ibhayibheli lathi akungenziwa lathi umoya wabaprofeti uthobela umprofeti unkulunkulu phezu kwe unkulunkulu uyakhuluma emsamo ngiyeke akhulume upawulu wathi uma kwangulo utho komunye akathule aze aqede omunye kunjalo manje kwathi sengiphumele phandle laba bantu bathi esikhulu sikejali sabantu bathi umdabukisile umoya ongcwele kulobu busuku ngathi ngokwenzani na ngenzeni na bathi awu ngenkathi lowo dade enikeza lowo mlayezo haleluya washo lokho ngani ngathi bengishumayele bephumile enqubweni o bathi lokho bekukusha kusuka ngo esihlalini sobukhozi lokho kusha kwedlula lokho obukushumayela ehe manje lokho nje kukhombisa lokho kukhombisa ukuthi kuphakathi kwalokhu futhi ngikusho ngezinhlonipho zenu kuphakathi kobuhlanya kumbe ukungabi nezinhlonipho kumbe imfundiso yokungakwazi ukufunda yokungazi lutho ngonkulunkulu kunonogwaja owaziyo ngezicathulo zaseqhweni manje lokho angikusho lokho kuba kube ngokuphawula okungubuthutha ngoba lena kundawo yokwenza amahlaya kodwa lokho kuyiqiniso ngempela umuntu angaba nokwazi ukuthi unkulunkulu akasuye owesiyaluyalo ngokuthi ule bhayibheli abalazi kuphela ababekwazi ukuthi kwenziwa kanjani ukuxhuma phansi naphezulu bakhuluma ngezilimi bathi nginomoya ongcwele haleluya ngike ngama futhi ngabona i-Afrika zinyanga bajakathi nezinto okukhuluma ngezinkulungwane ezinhlanu zazo ngesikhathi esisodwa zixhuma phansi phezulu kunegazi bonke ubuso bazo zikhuluma ngezilimi futhi ziphuze igazi elisokephezini lekhanda lomuntu zibiza udevele futhi zikhulume ngezilimi kepha nokho kukhuluma ngezilimi kuyisiphiwo sikankulunkulu kodwa lokho akusibona ubufakazi obungenakuphosisa bukamoya ongcwele anginitshele lokho manje ngiyakholwa ukuthi bonke abangcwele abaphefumulelwe bayakhuluma ngezilimi ngiyakholwa indoda ngesinye isikhathi uma uphefumulelwa kakhulu ngunkulunkulu uzokhuluma ngezilimi ngiyakukholwa lokho kodwa angikholwa ukuthi kunayinoma isiphi isibonakaliso sokuthi unomoya ongcwele yebo mnumzane ngikholwa ukuthi kunezikhathi lapho unokukholwa umuntu ubuyohamba uphuma uqonda enhla bese ubeka izandla kwinganyane enomdlavuza lapho abashumayeli abangamashumi amahlanu beke bakukhulekela futhi uyopulukizwa ngoba lowo mama unokukholwa ngalowo mntwana uNkulunkulu umnikeze khona uligugu lomzimba kaKristu yebo mnumzane ngiyakukholwa lokho ngikubonile lokho kwenziwa futhi ngiyazi ukuthi lokho kuliqiniso kodwa kuyikho ngokufaka ibandla enqubweni libekwe ngokuyikho ukuze sikwazi ukusebenza manje asiliqede lonke leli vesi lapha ngaphambi kokuba sihambe senemukela labekwa uPawu ngayo umoya ongcwele wesithembiso
What is the seal?
Upawu yenu pawuna yenu pawuna upawu luyilogo into ekuqala oluyikhombisayo umsebenzi osuqediwe umsebenzi osuqediwe
The next thing it shows is ownership.
Intelandelayo oluyikhombisayo ubunikazi. Intelandelayo oluyikhombisayo ukuphepha ukugcina. Ukuthi sibonelo nje ngakivame ukusebenza kwaloliwe wase Penis Leviana ngakivamise ukusebenza nobaba wami kwaloliwe. Sasile yisha izimoto futhi sasifaka phakathi phansi lapha kule nkampani ekupakishayo. Sasifaka phakathi amakani amathini. Futhi sasiyaye sibeke amanye phezulu lapha namanye phansi lapha. Ngeke phezulu ungalendlela kodwa ngaphambi kokuba leyo moto ize ibekwe uPawu umhloli ufika lapho uthe wayefuqa phezulu kwayo asunduze phezulu kwale anyakazise leyo ngiyayisola zonke zizonqamula zibe yizicucu ngaphambi kokuba zifike lapho ngiyayisola zikipheni qalani phansi umhloli uyayisola imoto umoya ongcwele ungumhloli uthi ukukunyakazisa kancanyana bese uyangcangcazela uyanikhola lonke izwi kaNkulunkulu na ngiyikhola leyo nto yegama likaJesu elidala ngiyayisola uyangcangcazela angikholele kumfundisele kukaNkulunkulu kumbe akukho nto enjalo uzalokhu umcangcazele bakhipheni uyakhola ukuthi uJesu Kristu nguye izolo awu ngenye indlela uyacangcazela kukhahlele kuphume uyabo akukalungeli yabo mnumzane wethu uma sekulungele ukuthi amen sewawemukela umoya ongcwele na amen konke sekuqediwe na amen khona-ke wenzani umhloli na konke kupakishwe kahle kwaqina ugcwele ivangeli o lonke izwi likaNkulunkulu konke kuphelele ngikholwe yilo lonke izwi amen 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 uyakholwa ukuthi uNkulunkulu usaphulukise na amen Uyakholwa ukuthi uJesu nguye izolo naphakade na? Amen. Uyakholwa ukuthi umoya ongcwele useyilokhu uyiwo ngempela njengoba wawuyilokhu njalo na? Amen. Uyakholwa ukuthi umoya ofanayo wehlele kuPawulu wehlela phezu kwethu na? Amen. Uyakholwa ukuthi wenze into efanayo phezu kwethu owakwenzayo phezu kwabo na? Amen. Liyaqina manje. Liyaqina manje selilungele ukuvala umnyango kulungile. Kodake umhloli uvala umnyango wenzani na ubeka uPawu kuyo bese ehlela lapha bese thatha lezi zindlawo ezincane zento afinyelele ngale yakulento encane bese kubeka uPawu lokho ungalingi ulwephule uma zona leyo moto lapho eya khona kusePostini lungeze lwephulwa bekuyoba yicala lokuphonsa ejele ukwephula lelo Pawu ize ifike ePostini futhi indoda enegunya ingaluvula lelo Pawu futhi yona kuphela kunjalo ingeyenkampani yakwaloliwe thizethizeni luPawu lwabo yisiqiniseko sabo ukuthi le moto ipakishiwe le moto isilungele ingeyabo babengeke babeke iBNO iPennsylvania ifanele ibekwe uPawu ukuthi nxa isibekwe uPawu ukuthi nxa umKristu epakishwe nevangeli wagcwaliswa ngokulunga kukaNkulunkulu zonke izinto ezinhle zikaNkulunkulu uzilele kuye ngenhliziyo evulekileyo elungele ukusebenza evuma ukubekwa ngokwendawo okuyiyona yona yenze noma yini umoya ongcwele omtshela ukuba ayenze wedlulile kufeni wangena ekuphileni wangeliswa kuzo zonke izinto ezezwe ihambe kukhanyeni njengoba kukhanya kuze kuye eqhubekela phambili uselungele kona-ke uNkulunkulu uvala umnyango wezwe emva kwakhe bese ekukhahlela ndawonye kanjalo bese embeka uPawu ngomoya ongcwele wesithembiso haleluya kuze kube nini na kuze kufikwe lapho kuyiwa khona Ungamkhipheli lapha emzileni ongumsila wezitimela bese ulwephula luvuleke futhi ubone ukuthi konke kusahamba kahle futhi kukahle konke kuyeke nje umhloli useyihlolile ubekwe upha ukuze kube nini na kuze kube nosuku lokuhlengwa kwakho ubekwe upha ukuze kube isikhathi esingakho-ke awu uma ufa kholeke futhi benem uthini-ke emva kokuba ufa nje uzaloku unalo na unalo phakade uqala kuphi ukuphila na e-altar khona lapho ubona ithunzane elincane lelo yithunzi uphawu lukamoya ongcwele bese-ke kuba lithunzi lamathunzi lamathunzi njengoba ngasho ngolunye usuku kodwa lapho ufa uba uyilokhu uhamba udabula kulawo mathunzi uzofika emswakameni ukusuka emswakameni kuye emthonjeni omfimfayo ukusuka emthonjeni kuye emfudlaneni ukusuka emfudlaneni kuye emfuleni ukusuka emfuleni kuye olwandlekazi niyabo lothando lukankulunkulu ungumuntu ofanayo nje bukani lapha usawula omdala umhlobo omdala akakwazange ukufinyelela kunkulunkulu lokho wayengalahlekile impela kazange wayengumprofethi kodwa nje waphumela ngaphandle kukankulunkulu ileso sizathu bazalane ngithe awulahlekile ngakho-ke khumbulani wavele nje waphuma entandweni kankulunkulu ngakho-ke into yokuqala neyazi yena yena wayengevume manje mhlawumbe bengingafanele ngikusho lokho kulungile ngiyaqhubeka nje ngenxa yebandla elijabule kulobu busuku
kakuke
uyazi futhi into yokuqala uyazi o he khona-ke wayeya kwi-urimi tumimi niyazi ukuthi i-urimi netumimi kwakuyini kwakuyisihlangu sesifuba imvunulo yompristi u-aroni ayeyigqoka futhi yayihlala njalo unkulunkulu njalo ubengunkulunkulu ongaphezu kwemvelo ephendula ngezindlela ezingaphezu kwemvelo futhi nxa umprofethi eprofetha nalezo zinkanyiso eziyinqaba zingazange ziphambane kuleyo urimi tumimi wayesephutheni nxa umphumbi esho iphupho futhi wangabanika kuleyo urimi tumimi angikhathali ukuthi kuzwakala kahle kanjani kwakuliphutha kunjalo futhi angikhathali impela nje ukuthi uneziqu zobudokotela ezingaki nokuthi inhlangano yakho enkulu kangakanani nxa uprofetha noma ushumayela akuhambisani nalelizwi unephutha mfowethu wena lena yi-urimi tumimi kankulunkulu nxa uthi awumiselwanga ngaphambili ngaphambi kokusekela kwezwe angeke ibanike ngoba ibhayibheli lathi wabanjalo nxa uthi bufanele kubhaphathizwa egameni likayise indodana umoya ayibaniki ngoba kukho muntu ebhayibhelini owake wabhaphathizwa ngaleyo ndlela kuphela egameni lenkosi ujesu kungeke kubanike ngakho kukhona okuliphutha ndawo ndawo ngakho iurimi tumimi ayizange impendule usawulo omdala futhi akabange esakwazi ngisho ukuba nephupho wayesehambe kakhulu waze wangabe esakwazi ngisho nokuba nephupho ngakho niyazi ukuthi wenzeni na wehlela kumlumbikazi nalo mlumbikazi omdala udokotela kudevela omdala ezansi laphaya inyanga mthakathi futhi wathi ungabhula na wathi yebo kodwa usawuli wathi uyombulala wonke umuntu obhulayo wathi ngizokuvikela wagqokiswa komgundatshani wathi ake ungibhulele unginyusele ezweni labafileyo osedlulele ngaphambili kwalapha manje lalelani lokhu nginyusele umoya kasamueli umprofethi futhi uyahamba ungenele ukubhula futhi lapho esekwenzile wawo ngobuso bakhe wathi ngibona onkulunkulu bekubuka yabo wayengumeteni onkulunkulu ababili kumbe abathathu babo njengoyise indodana umoya ongcwele kumbe into efana naleyo niyazi wathi ngibona onkulunkulu benyuka wathi mchaze ubuka kanjani na ubukeka kanjani na
And he's got a mantle over his shoulders.
Wathi wondile futhi ugaxe ingubo emahlombe akhe wayengakaguquki nakancane. Wathi nguSamueli mlethe umngenise kuleli gumbi mlethe lapha phambi kwami.
Uthi
qaphelani lapho uSamueli efika phambi kukaSawulo. Wathi ungibizelani ubone ukuthi usuyisitshe kunkulunkulu na. Uthi phethisani akusikhole kuphela ukuthi wayesalokhu engusamueli wayesalokhu enawo umoya wobuprofethi. Uthi kuyiphutha ake noma ngubani athi kuliphutha kuliqiniso wayesalokhu enguprofethi ngokuba wathi waprofethi wayesethi impi izokujikela kusasa futhi wena namadodana akho nizowempini kusasa futhi ngalesi sikhathi kusasebusuku uzoba nami ngabe kunjalo na wayesalokhu enguprofethi Manje wena uthi oh kodwa kwakungumlumbikazi owenza lokho. Ulungile ngizonitshela ngalowo owaye ngezuye umlumbikazi. UJesu wathatha uPetro, uJakobe noJohane base benyukela entabeni yokukhuphula isimo ngesinye isikhathi futhi wayemile phezulu esiqongweni sentaba. Futhi Jesu uNkulunkulu wayebeka indodana yakhe njengoba ngizama lokhu sabanakho ngobunye bosuku ukubeka indodana futhi lapho bekwenzile baqalaza base bethola ukuthi nakho kumuMose noEliya babekhuluma bexoxisana. Aya mafuleka omhlophe amancane intanta ezungeza kube amafu omhlophe amancane njalo intanta ezungeza kodwa babengamatyoda bekhuluma Mose wayesanjaje ethimini elingenalo phawu iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili futhi uEliya wayesahamba wayekhaya ngenqola amakhulu amahlanu eminyaka futhi nampa babebobabili besalokhu bephila saka njengalokhu babelokhu bephila kanjalo. Bemilapho bekhuluma naye ngaphambi kokuba aye eCalvary. Hallelujah. Nibekwe uphawu ukuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu. Ngizophuthuma sizobekeza sivala ngoba sekulate futhi sizokhulekela abagulayo. Ngisho imizuzu emihlanu ngaphezulu. Ivesi leshumi nane sifunde angilibinde ngilifunde leshumi nantathu silithole isendlalelo. Kuye ninakho liwe qede nizwe izwi leqiniso ivangeli lokusindiswa kwenu. Manje kubulani insindiso yini abanayo na lawa ayengama Kristu aseFeso. Wona manje buka nike naqaphela abaseKorinte na njalo wayehlale watshela nxa ngifika phakathi kwenu oyedwa unolimi, oyedwa unolimi, oyedwa unehubo, oyedwa uneziprofetho, oyedwa une. Yabo wayengena kubafundisa lutho ngoba babehlala befisa lokho kumbe ubunye. Laba bantu babenento efanayo kodwa babenakho ngokuhlelekile. Bazange bafundise lutho abaseKorinte olunjengalokhu. Wayengena kukwenza ibandla lalingahlelekile ukufundisa. Manje wayekwazi ukubafundisa laba bantu into yangempela. Kungukuthi ukusindiswa kwenu kuye nani esenikholiwe labekwa uphawu ngayo umoya ongcwele wesithembiso.
Which is the earnest. Oh, let me not pass down. The earnest of
God. Oyizibambiso, oh angingakwedluli lokho. Isibambiso sefa lethu kube ngutengwa kokuzuziweyo kokungokwakhe ukuze kutuswe ikazimulo yakhe.
What is the Holy Ghost?
Uyini moyo ngcwele na? Manje khona ke ngizolifunda lonke ngokukhulu kusheshisa uma nizongibekezelela kangaka. Sasikuphi ngobunye busuku umfowethu Mike? Lapho bonke babejabule. Oh konke kwakungukuthula. Lolo kwakuluthando luphelele. Manje njalo lapho uza ngapha wehla kancane wehle. Njalo lapho wenza isinyathelo usondela ngamayintshi. Uma sekufika phansi emhlabathini uthola ithunzi lethunzi lethunzi lamathunzi. Manje unawo kangako-ke umoya ongcwele phakathi kuwe. Lolo luthando kodwa wo womele ukuthize. Oh bangekuthande abantu abadala abantu abadala ngingathanda kanjani kubuyela emuva futhi ngibe neshumi nahlanu futhi amashumi amabili wo nginganikela nganoma yini bekuyongisiza ngani na ngingaba neshumi nahlanu kepha ngife nokho kulobu busuku akunasiqiniseko ukuba ke ubuneshumi nahlanu kulobu busuku wazi kanjani noma umama uzobe phila nxa usufika ekhaya noma qha na wazi kanjani ukuthi uzofika ekhaya na wazi kanjani ukuthi uzobophila kusasa uma uneshumi mina mbili leminyaka ubudala impilo ephelele na ungathi ubulawe ngozeni uwe usufile noma yini ingenzeka kuwe akunasiqiniseko niyabo akukho lapha okuqondakalayo kodwa uyakulangazelela lokho kuyini na yiloko phezulu lapho kukwenza ukulangazelele.
You walk into this then you
manje uhamba ungene kuloko khona ke usinokuphila kuphakade manje kwenzekani na kuyizibambiso yini imali izibambiso kunoma yini na uma ngiza kuwe ngizothenga imoto ngithi imayilini leyo moto na wena uthi le moto mfuthi prenem ikubiza amadola ezinkulungwane ezintathu imayilini deposit na awu ngizokunika yona ngabadola ngabakhulu amahlanu kulungile nanga amadola ngabakhulu amahlanu ngizokulethela esele ngesikhe kade ngothi ngingayithola nje wena ibambe imoto ngikunika amadola angamakhulu amahlanu leso izibambiso ngabe kunjalo na manje kubambe lokho yizibambiso yideposit senibeke uphawu umoya wesithembiso umoya wesithembiso senibeke uphawu
which is
oyi yini Paulu sithembiso sithembiso sika moyo ongcwele na
which is the earnest of our inheritance until
Uyizibambiso sefanethu kube ukuhlengwa kokuzuziweyo kokungokwakhe.
What is it? It's the down payment. And brother.
Yini na i-deposit futhi mfowethu. Oh, bashumayeli. Uma lena kuyi-deposit kuzoba njani nxa zonke sesifika lapho kuzoba njani na uma lena kuyi uma lokhu esikuthokozela manje futhi sijabule kakhulu size ngiwabonile amadoda aneminyaka engamashumi esishiyagalelunye ubudala ekhuphuka nje ngibone umshumayeli omdala wasukuma ngobunye bosuku uyaphuma wathi kanje ephuma emsamo futhi ngathi lelo gedla lizoshumayela na ngathi hawu ayibonga inkosi umfo omdala wekhaladi egqoke elikhulukazi elidala elide ibhantshi lomshumayeli Shumayeli ngathi yini bengadedelanga abanye balabo bashumayeli abasha bashumayele na lelo khehla lingake lishumayele kanjani na lathi awu lathi bazalane lathi namhlanje bengizwa abafowethu beshumayele usuku lonke lathi ngalokho uJesu akwenza emhlabeni ngizosho lokho akwenza ezulwini lathi ngizothatha indikimba yami kulobo busuku kujobe wesikhombisa abashumi ambabili nesikhombisa lathi ngenkathi kwakusebuva leka leya ngaphambi kokusekela kwenza lathi ngenkathi ethi zikangezi zokusa zahlabelela kake kake namadodana kankulunkulu enanela ngokujabula ngiqala kanjalo lathi niyakwazi lokhu kukhona kwahambayo kwahamba kwaqhubeka emuva lapho lathi niyazi futhi niqala kuletha okwenzeka ezulwini lakwehlisa othingweni lwenkosikazi oluvudlileyo ekufikeni kwesibili ngaleso sikhathi umoya ongcwele walishaya manje babedingeka bahole umva omdala bume wayelapho emashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu eminyaka ubudala ukanje nje egobe wonke futhi indilingana nje yezinwele niyazi kanje waphumela lapho futhi waqala ukushumayela wathi haleluya udumo washo waxhuma phansi naphezulu kanjalo
Don't you ain't got enough room here
for you to preach. Oh, I didn't know you're here. You're here. Washu asuka phansi kwiphansi lendlu kanjalo ehamba kakhulu ngamandla akhe wonke futhi leso yisibambiso nje wenzani umoya ongcwele na nansi indawo enhle ake ngifunde ivesi lokuqala lesahluko esilandelayo ngingalifunde na ngabe kulungile na thanini amen kulungile ivesi lokuqala lesahluko sesibili masinya lalelani
Nina,
Univuzile, Nani, Enna, Gagne, Nifile, Zipambuweni, Nasazonweni. Nina, Univuzile, Utaza Utini, Uguti, Vuzile, Na. Kwenziwe kwaphila cishe bese kuhambile nje kodwa univusile ngemali yesibambiso nje kuyoba njani nxa ngempela usuthola zonke izinzuzo zokwabelwa zikhokhwa na wo akumangalisa uPawulu wahlithwela kwelesithathu izulu wathi isalikubonanga indlebe ayikuzwanga akungenanga kwangena enhliziyweni yomuntu lokho uNkulunkulu anako kwalabo okubekelelwe abamthandayo kuyoba yini lokho ukhuluma ngenjabulo engakhulumekiyo negcwele inkazimulo nina enalikade elifile esondweni nasezimpambekweni univusile kanye ngethunzi lethunzi lamathunzi kuzoba njani nxa senifika ethunzini lamathunzi ningene ethunzini ithunzi bese ningene emfudlaneni umfudlana ningene emfuleni umfula ningene olwandlekazi na futhi kuyini uma ule ngaphandle lapho ekuhlengweni unomzimba omusha sha usuphenduke wabuyele ebunsizweni phaqa futhi kumbe wesifazane osemusha awusophinde uve futhi ubuka phansi emhlabeni bese ucabanga ngingazidika ngamagilebhisi namanzi abandayo amnandi kodwa uyazi angiwadiki lapha kodwa ngelinye ilanga uJesu yenza futhi lo mzimba wobungelozi lo mzimba moya engiphila kuwo ungeke usaphinde ufike ngesizalo sowesifazane ungeke usaphinde ufike ngesifiso socansi kodwa ngoba wazalwa ngaphandle kwesifiso socansi ngiyovuswa ngaphandle kwaso futhi uyokhuluma ngelinye ilanga nabafileyo kuKristu bayovuka nalowo mzimba engake ngaphila kuwo uyovukela emzimbeni okhazimulisiweyo futhi ngiyohamba futhi ngiyokhuluma futhi ngiyophila futhi ngiyothokoza haleluya ngiyophila yonke iminyaka yaphakade ezofika ngojesu kristu inkosi yethu q nako lapho khona mfowethu lelo ivangeli ngalokho nami upawulu uyasho-ke manje ukuthi uyini ngizokufunda konke lokhu bese-ke sikhulekela abagulayo kube yifa lesi yisibambiso kuze kube yifa kutuswe inkazimulo yakhe ngalokho nami sengizwile ngokukholwa kwenu ngeze ukuthi nakholwe yilento ngeze ukuthi ngempela nakholwa ekumiseleni ngaphambili kuphile kuphakade nensindiso nokunye nokunye enkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele angiyeki ukubonga kini nginiphatha emikhulekweni yami ukuze uNkulunkulu wenkosi yethu uJesu Kristu uyise wenkazimulo anipho umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa mazini yena ezembulekini ngesikhathi sonke nikhule lisuka emseni niye emseni lisuka emandleni niye emandleni enkazimulweni niye enkazimulweni ningawi nibuyele emuva futhi kodwa nisuke enkazimulweni niye enkazimulweni iyilokhu niqhubekile ngiyolokhu nginikhulekela iso amehlo okuqonda kwenu niyazi ephepheleni wathi ndaniphuphuthekile kepha ningakwazi kodwa lapho upawulu wathi ngizokhuleka ukuthi amehlo enu okuqonda qonda ngenhliziyo yakho lokho akhuluma ngakho ubheka ngeso lakho kodwa ubona ngenhliziyo yakho niyakwazi lokho kulungile ukuze uNkulunkulu wenkazimulo ake sibone ivesi leshumi lesishiyagalombili
The eyes of your understanding being enlightened that ye may know what is the hope.
Ekangisiwa mehlo ukuqonda kwenu nize nazi okuyithemba lobizo nokuyincebo ye inkazimulo yefa lakhe kubo abangcwele
and what is the exceeding greatness of his
Nokungubukhulu bumangalisayo bamandla akhe kithina bathi amandla asehambile amandla owakafiki ngisho nakalokhu Esakholwayo ngokusebenza kwamandla akhe amakhulu nina enikholiwe ekusebenzeni kwamandla akhe amakhulu nje ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu uyovele athulule amandla akhe phezukwenu niyabo asebenze ngawo kuKristu evusa kwabafileyo wamhlalisa ngakwesokunene sakhe ezindaweni zasezulwini Laphezu kwakho imibuzo amandla igunya bukhozi lokuthi namagama onke aphathwayo Oh ngokuba cha kungcono ngingasho ngempela singathatha bonke ubusuku obusele kulokho Amagama onke aphathwayo kungekulelizwe lodwa kepha nakule izwe elizayo
Yini onke
amagama na onke amagama awo wonke umuntu ayoba negama lani na izulu lonke lethiwe ngoJesu ibandla lonke lethiwe ngoJesu konke kwethiwe ngoJesu ngokuba yilona gama kuphela uNkulunkulu ake haba nalo ubizwa ngoJehova uJehova Jaira inkosi izibonele umhlatshelo uJehova Rafa inkosi ekuphilisayo uJehova ibhanele lenkosi oManase noJehova oJehova behlukene ubizwa ngenkanyezi yokuza ubizwa ngoyise ubizwa ngendodana ubizwa ngomoya ongcwele ubizwa ngoAlpha ubizwa ngoOmega ubizwa ngokuqala ubizwa ngokuphela ubizwa ngegatsha ubizwa nje ngazo zonke izinhlobo zeziqu kodwa wayinegama elilodwa
When he said, go you therefore, and
Iloko Mateo ayekhuluma ngakho ngekathi ethi ngalokho hambani nifundise izizwe zonke nibabhapathize egameni hayo magameni egameni likayise indodana nomoya ongcwele
Father's not a name Son's not a name
Uyise akusilona igama indodana akusilona igama umoya ongcwele akusilona igama yisiqu segama Igama lezingxenye esingahlukaniseke ezintathu ezingezo uNkulunkulu yedwa akukubani igama lakhe na ingelosi yathi uyakuyiqamba igama ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe esenweni sabo ingaleso sizathu bonke babhapathizwa ngaleyo ndlela ebhayibhelini uAugustine ongcwele wayibhapathiza kanjalo inkosi yasengilandi cishe ikhulu namashumi amahlanu amakhulu amabili eminyaka emva kokufa kukaKristu egameni likaJesu Kristu kulungile Ngaphezu kwakho imibuzo amandla igunya ubukhosi ukuthi namagama wonke aphathwayo ungekulelizwe lodwa kepha nakulo elizayo wakubeka konke phansi kwezinyawo zakhe umise abe yinhloko phezu kwakho konke kulo ibandla elo nelingumzimba wakhe
Manje
uma umzimba wami unamandla phezu kwezinto zonke, kweleke umzimba wami oyikho yilokho engiyikho, ngabe kunjalo na? Iloko engiyiko, iloko ongazi ngiyiko. Ngabe kunjalo na? Yebo khona ke konke uNkulunkulu eyiko wabuthunelela kuJesu ngokuba waye ngokugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba. Ngabe kunjalo na?
And all that Jesus was, he poured into the church.
Nako konke uJesu eyiko wabuthunelela ebandleni. Lezi zinto engizenzayo nani niyozenza. Izinto zonke nokukhulu kunalokhu niyokwenza ngokuba ngiya kubaba.
Which is his body.
Elo nelingumzimba wakhe, ukugcwala kwakhe ogcwalisa konke ukubo bonke.
Oh,
angive ngikuthande lokho, angive ngikuthande lokho. Ngangifunda ngelingelanga incwadi eyayibhalwe ngohambo engahamba ukuyokhonzisa, khonzisa iAfrika. Ngangingakaze ngiyifunde ngaphambili. Bangaki asebake bayifunde incwadi. Umprofeti uvakashela iAfrika, phakathi lapho ngangibuka umfanyane weNdiya. Bangaki abasibonile leso sithombe na? Ngamuzwa umvangelo thize wayekade kulekela abagulayo cishe iminyaka elishumi nanhlanu kumbeka phezulu. Wathi angikaze ngibone isimangaliso senziwa empilweni yami. Wathi ngike ngababona abantu ababethi baphethwe amakhanda abesinda. Ngike ngababona abantu bethi babephethwe izisu besinda. Nokunye. Kodwa isimangaliso into edalekile futhi yenza ukuthize. Ngacabanga ukuthi lowo mfana bekufanele ukuthi wayekade emi lapho futhi wakubona lokho. Lowo mlenze womfana weNdiya wawuthi nje awube mkhulu kangaka amacala wonke omunye wayo. Omunye kwakungumlenze ojwelekile njengomlenze wesidalo esingumuntu. Futhi uma niqaphela insimbi yakhe kwakukhona isicathulo sakhe esithi asibe ngamayintshi alishumi nane kumbe amayintshi alishumi nesihlanu kuphakama kanje. Waye nepuleti lensimbi ngaphansi kwazo. Isicathulo sakhe sasihlezi phezulu ngaphezu kwezinsimbi ezinde ezimbili ezazimile. Wahamba wakhuphukela lapho engangimi khona ngamkhuphulela lapho. Waye nezinduku zokuqugela ezimbili. Wathatha lesi sicathulo sensimbi esikhulu wasishovela phansi kanjalo. Ungawubuka umlenze wakhe wawuthi awube mkhulu kangako macala onke. Manje labo bantu bangabaka Mohammed, abaka Mohammed, niyakumbula ke sendelevile ngekathi nginifundela ukuthi amaphepha ayezobhala ukuthini na. Nginakho khona lapha qhubulo wami avela eAfrika athunyelwe kimi ngesithu ngesenkolo sethu esibuyayo umfoti striker. Nasi siqeshana sendaba ukuthi uBilly Graham wakwesekela kanjani impela bavumela okaMohammed abafuqele ngoba ngene olwandle. Yini ndaba na izithunywa zenkolo zishiye inkundla kusizani ukuhlala isikhathi eside na bayabhaxabulwa nje. Ngiyamthanda uBilly Graham futhi ngicabanga ukuthi uyindoda emangalisaka kuNkulunkulu. Kodwa kwakufanele uBilly Graham amdumele ngokuthi athi awume kancane uma amanye alamaBaptist azifake isitashi ayimvumele akwenze. Ngikholwa ukuthi wayeyokwenza. Ngikholwa ukuthi uBilly Graham uyindoda kaNkulunkulu. Kodwa ukuba wayethe awume kancane ngingumfundisi wevangeli. Yakholela testamenteni elidala futhi uthe uJesu wayengelutho konye umuntu. Ngikuphosela inselelo kuNkulunkulu ombikiswano. Angikholeli ukuthi atheni izinselelo zikaDevon qaba umnumzane. Kodwa ngangiyomphendula ngayo inselelo futhi ngathi makuthi wena nami sihlangane. Ngikudokotela wezobuNkulunkulu uBilly Graham ungudokotela wezobuNkulunkulu. Ngikuphosela inselelo kulokhu futhi ake ngikufakazise kuwo ukuthi uJesu wayenguKristu. Manje nxa sekuze kuphulukiseni kukaNkulunkulu anginazo lezo kodwa sinabo abanye bafowethu onazo. Manje uma ufuna ukukhiphela labo bantu phandle lapho, ake ngibize omunye wabo, Warren Roberts kumbe omunye umuntu omunye nenkonzo enkulu bengafika ngempela lapho. Woza ngapho bese ke uba ngobonile ukuthi kwenzekani. Athi ubuKristu wabusiyo le nto ocabanga ukuthi buyiyo. Manje wonke umuntu uzizwa enzeleke phansi ngoba wavele wasuka wahamba wamshiya kusobala. Manje angikholelwa kuDevon ukuphosela inselelo. Ngimphimisele ebusweni bakhe futhi kanjalo futhi ngasuka ngahamba kuye kunjalo. Kodwa nxa sekufika endaweni lapho uBilly ngabe wamenza lowo okaMohammed yazizwe enjengokhulu ngale kanjalo. Ngabe wathatha lelo bhayibheli futhi wathatha noIsaya wesishiyagalolunye isithupha. Waye sethi wayekhuluma ngobani? Sizalela umntwana siphiwa indodana. Wayekubani lo muntu na? Wayekubani lo ayikhuluma ngaye na? Wayekubani lo mprofeti na? Wayekubani lo mesiya owayezofika na? Ukhombise lapho eyaziveza khona kuMohammed. Yalinyezwa ngenxa yezimpambeko zethu, yachotshoza ngobubi bethu. Isitshenziso sasiphezu kwayo ukuba sibe nokuthula ngemivimbo yayo sabiliswa. Amen. kona ikombisa kona kuMuhammad wamemeza kanjani uNkulunkulu wami ngishiyela yena na izandla zami nezinyawo zami bazibhobozile nokunye nokunye na ikombisa ngezi lakho Qobo ngeTestamente lakho Qobo lani wayeyomehlula lowo kaMuhammad kabi kabi aze yangabe esazi ukuthi wayekuphi kunjalo kodwa ngekathi iphepha lalifanele lipenduke yelokho okwalimazayo okwenza inhliziyo yami yagxuma ngenkathi ukuthi lapho nokuba ubhili wadingeka kuvikele futhi wenza ukuvikela bangasho kanjani bakaMuhammad ukuthi kwakuyiphutha lathi ngenkathi umfundisi William Benham eThekwini eNingizimu Afrika esimangalisweni esingenakuphikiswa yemva kwesimangaliso amandla obuNkulunkulu ngenkathi izinkulungwane ezilishumi zabakaMuhammad eziwa ngobuso bazo ngesikhathi esisodwa futhi banikela impilo yabo kuJesu Kristu ngokoqobo bayazi ngakho labo abaqavile bayazi ngakho ungangitsheli ngesinye isikhathi ukhona wake weza kuJesu wathi Rabi niyazi wayengumfarisi wathi siyazi ukuthi ungumfundisi ovela kuNkulunkulu siyakwazi ngoba akakho obengenza izinto zenzayo uma uNkulunkulu engenaye siyaqonda siyakwazi kodwa nje singeke sikuvume niyabo ngoba uma sikwenza awu sizokhishwa ebandleni lethu niyabo sizolahlekelwa yisithunzi sethu futhi ngakho Jesu wathi uqala ukumtshela ukuthi ufanele azale ngokusha kulowo mfana kaMuhammad ngekathi emi lapho nasi sithombe sakhe ikamera ingeke ithathe amanga nango emi lapho umlenzo wodwa umfishane kangako Ushama yintshi yalishumi nane kunomunye eminga leso sicatshile sethimbe ngathi kuye ngathi uyasikhuluma isingisi na qha nomzane wayengakwazi ukukhuluma isingisi umhumushi wathi akasikhuluma isingisi sikuyisikhathi singakanani unjalo na umhumushi wambuza busukele kuzalweni uyakwazi ukunyakazisa umlenze nakancane na qha nomzane uyakholwa kuJesu Kristu na wathi ngingokaMuhammad ngathi uzomamukela uJesu Kristu uma ezokuphilisa na ngizomemukela uJesu Kristu njengomsindisi wami uma engiphilisa uma ezokuphilisa lowo mlenze ube njengomunye uzomamukela na ngizomamukela awu uNkulunkulu uzokwenzani na lena yinto elandelayo yonke imibuzo iyaphendulwa futhi Mike yelowo umuzwa ngilinda umzuzu nje ukubona ukuthi wayezothini ngabheka ngapho futhi ngimbonile umfana ehamba njengokugudla izindonga kanjalo ngathi bangakikini nina bakaMuhammad nizokwemukela na nanga umfana kaMuhammad embhekeni msukumiseni lapho ngathi nina bodokotela niyafuna ukumbheka na nango ema uyazi lapho omi khona ngaleyo nkathi Niyabo uyazi lapho omi khona akukho umuntu wayilapho ke ngathi hamba unqamule ngapha indodana base bemthola nangu eza kuke ngathi ubukeka sengathi uthi awube yishumi nambili amayintshi ayishumi nane ubufishane uthi awube ngako ya ngathi kodwa uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu ngambilisa nina bakaMuhammad nizokukholwa nimamukele njengomsindisi oqondene nani na ukukhona izinkulungwane ezalezo zandla ezimnyama zaphakama phezulu kanjalo awu Nkosi manje sekuyisikhathi ngathi baba wasezulwini uma wake waphendula ngiphendule manje lokhu kungokwenkazimulo yakho lokhu kungokwakho ngikhulekela ukuba uphilise lo mfana ngavele ngamkhulekela kanjalo ngathi khumule isicathulo sakho wangibheka ngokuyinqaba ngempela umhumushi ngathi khumule isicathulo sakho wasikhumula izintambo isizathu ngase ngiwubonile lowo mbono okwakuzo kwenzeka wayikhumule leyo nto ngenkathi eyisa emuva wasehamba ngapho eza kimi yomibili milenze ingejwayelekile nje njengoba yomibili ihamba njengemisha ngathi ufuna kuhamba uye emuva naphambili na waqala ukukhala kanjalo hey ayemuva naphambili akazanga ukuthi kufanele enzeni ehamba kanjalo wathi oh ala ngathi Jesu Oh Yesu ngalokathi Yesu kanjalo ngathi khona imibuzo na uJulius Stiersclave bangake komaziyo na umfowethu Stiersclave uze lapha endlini yokukhonzela nje uye eJalimane wathi umzuzu nje mfowethu Branham umzuzu nje ukuletha umthathi izithombe ngokukhulu kushesha ngingasithatha isithombe sakhe na ngathi zisize hamba lapha mise isicathulo sakho lapha wama kanjalo wathethe isithombe somfana lapho nemilenze yomibili ingejwayelekile nje futhi iqonde ethwi njengoba ifanele nakho kumi isicathulo sakhe sidala nensimbi kanjalo ngathi bangake kini nina bakaMuhammad manje abamlahlayo uMuhammad njengomprofeti futhi bakholwe kuJesu ukuthi uyindodana kaNkulunkulu futhi nimamukele njengomsindisi wenu uqobo na izandla eziyizinkulungwane ezilishumi zaphakamela emoyeni haleluya abayifuni bazama ukukugodla ngoba singabagingqika abagcwele basibiza kanjalo niyabo kodwa kuyafana nje uNkulunkulu uyanyakaza ubeke ibandla lakhe wenza okwedlulele kuvame ngaphezu kwakho konke esasingahle sikwenze kumbeze kucabange kuseyilokhu enguye nje uNkulunkulu kulobu busuku njengoba wayehlale njalo ngakho bangane abancane ake ngilitshele ukuthize khona manje bantu bami abangamagugu athandekayo nina lapha kulelizwe nabanye abasemazweni etable abayoba ngaphesheya kwezilwandle futhi noma ngabe nikuphi ningesabi konke kuhamba kahle ubaba uNkulunkulu ngaphambi kokusekela kwenze wayazi konke kuye kwenzeka konke kusebenza ngokulinganisana niyamthanda na gcinani inhliziyo yenu ehlale ikahle futhi khumbulani nxa lo mphefumulo wedlula usuka kulokhu kuphela kinini abantu abadala noma kinini abantu abasha nani bomama nxa nibona izinganyana zenu leyo ngane intombazanyana eyafayo eyayingakabi ngisho nezinsuku eziyisishiyagalombili ubudala kumbe izinsuku ezinhlanu ubudala iyoba yintombi enhle lapho seniyibona lowo mkhulu omdala wayesekhothe wonke wayengasakwazi nokubona lapho ayeya khona lapho usimbona ugogo uyoba yinsizwa enhle ebukekayo emusha nje sengathi unamashumi amabili eminyaka ubudala elapha nje ebuhleni obukhulu bobusha futhi uyoba ngaleyo ndlela kuze kube phakade ungasithinde isandla sakhe ngamxawula uyomgaxa kodwa angeke abe ngumyeni uyoba ngumfowenu ohe uyoba mkhulu kakhulu kunalokuba ngumyeni ngicabanga ukuthi wawumthanda na impela wawumthanda kodwa lokho kwakuyifiliyo ninda uze uthole iagapawo ninda kuze kuba lolo thando lwangempela lobuNkulunkulu luyabamba bese nge ubone ukuthi yini lolu lapha lufana nje nendawo yokulahla izibi enomlilo oshunqayo aluluhle akukho lutho kulo into kuphela enginelo leka kubani yenze manje yilokhu bangane bam 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 Amubanyana ngizo nikathanda ngicaphuna ezinye izahluko ezimbili ngesike sikhathi na inkosi ngifanele ngiphumule kancane nje ngaphambi kwechatakwa manje angikwazi ukushumayela lezi zinto kuleyo midlangano ziningi kakhulu and izinkolelo ezehlukene eziningi kakhulu niyabo leli nje yibandla lodwa niyabo angikwazi nginelungelo lokushumayela phakathi lapha noma ikuphi engikufunayo ngithabenakele lami leli niyabo futhi ngiyanitshela manje Ngiyakholwa ukuthi labo bantu basindisiwe yebo mnumzane ngikukholwa ngeqiniso kodwa wo kungakanani ukuhamba lapho wazi ukuthi uhamba kuphi kungakanani wazi ukwazi nje ukuthi wenzani uyabo esikundleni sokutantatheka uhambe ukhubeka asivele sesukume sibese kukhanyeni futhi sihambe kukhanyeni futhi wazi ukuthi ubhekephi iqiniso lelo inkosi ibe nani ukuthi uma umunye nomunye wenu phakathi lapha manje engakabekwa endaweni yona yona ngakho ungabi yilotho kepha inkosikazi yomuzi awu wena uthi futhi prenem ngikaze ngenze lutho empilweni yami angisuye umshumayeli awu mhlawumbe uNkulunkulu wakuletha lapha ukuba ukhulise umndeni wabantwana kulowo mndeni wabantwana ungahle kuphuma umunye umndeni wabantwana oyoba kumshumayeli oyothumela imiphefumulo yezigidi kuKristu wathi ngeke ube lapha ulapha ngenhloso obenikwazi lokho na awu wena uthi konke sengike ngakwenza bekungukuthi ngacubuza lamasoyi amadala futhi ngiyophuma ngikungakabi kusihlwa ngingazi ukuthi ngingabaphilisa kanjani abantwanyana bami ngabheka kubafo abancane abazihluphekelayo bengafake izicathulo ngahlala ngakhala nginekalishane elidala futhi mina noma usaya esontweni ungakhathazeki mfowethu qhubeka nje umthande kunenhloso ngawe hlala nje ube yilokho oyikho qhubeka nje ngqo niyabo ungahle ukuba awukazi ushumayele intshumayelo kodwa ungahle ube ngukhokho walowo oyokwenza
Did you know that God
Benazi ukuthi uNkulunkulu wambonga ake sibone manje kwakungubani igama lakhe na uLevi ukukhokha okweshumi ngikathi esesokhalweni lukaAbrahama ngikathi uMelkizedeke ehlangana naye bangake okwaziye lokho na
And I see Abraham begot Isaac
futhi sibona uAbrahama wazala uIsaka uIsaka wazala uJakobe uJakobe wazala uLevi
father grandfather great grandfather when he was in the Lord
wayenguyise umkhulu ugogo ngekathi esesokhalweni enzalweni kagogo wakhe
the bible credited him for paying tithes to Melchizedek
iBhayibheli lambonga ngokukhokha kweshumi kuMelchizedek hey 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 mfowethu wongi Kukone lingani, kukone lingani, ngizela penduka lapa yangu, mbunye busuke ngilandi. Lati, ngia chokto makakulu, ngia chokto makakulu.
So happy.
Yebo, ngia chabula kakulu kwa zukuti loko kule kenezo. Futi ngeli ngila, ngeli kazi mulayo, nga zukuti lolo suku liyoba nini. Kutuwa uma lowo kwa kumbono. Angisho kuthi ngangilapha kubulani hlalani njalo nibeka lokhu emkondweni sengathi abaphathi bamathebu bangenza okufanayo noma ngangisembonweni noma ngithathwe ngumoya angazi kodwa kwakuyikho ngempela njengoba ngibamba umfowethu Neville kanjalo kuyikho ngempela futhi ngangikwazi ukubheka futhi ngikhulume nalabo bantu futhi nakho kumi umkami wokuqala ngazange yampongoloza emiyeni wami wathi mfowethu othandekayo nakho kumi intombazane engangivamise kuhamba nayo eminyakeni edlulayo mhlawumbe abanye babantu bakubo bahlezi lapha u-Alice Lewis wase-Utica enhle kabi intombazane engumkristu ethembekileyo yashada sesithe ukuhamba isikhathi empilweni futhi yaba nengane yokuqala yashona ibeletha u-Alice Lewis ngahamba ngangena ekhaya labangcwabi kuyombona ngisanda kungena ekhaya ngezwa ukuthi wayeseshonile ngahamba ngehlela lapho kwakungekho muntu egumbini ngathi ngabe ukhona wesifazane lapha unkosikazi igama lakhe wayengu-Emiki futhi washada nomfana kahle ngumkristu futhi naye wayeyintombazane ekahle ngumkristu bengina leyo ntombazane kuyo yonke indawo zonke izinhlobo zezindawo nakho konke futhi siyizinganyana nje ishumi nesishiyagalombili iminyaka eyishumi nesishiyagalolunye ubudala yonke indawo umkristu kahle ngingakaze ngazi lutho ngaye kodwa ubukristu bangokoqobo futhi mina ngangiyisoni kodwa ngangihamba naye ngahamba ngangena nomyeni wakhe wayengumkristu ozele ngokusha indoda yangempela futhi ngangazi ukuthi wayeseshonile ngangibonile ephepheni futhi ngahamba ngehla futhi bangitshela ngehlela lapho kwakhuthi ngase ngithi ngabe ninaye unkosikazi emekina wathi bhili usegumbini lapho ngqo ngahamba ngangena lapho ngase ngima lapho eceleni kwebhokisi lomngcwabo ngacabanga Alice bengisebumnyameni obedlula bonke bemigodi ilongo leziboshwa bengiphezulu kwemigwaqo emnyama wena nami besihamba ndawonye sehle sidabula imigwaqo futhi sehle siwele umfula ngikathi babevamise ukuba nezikebhe zombukiso sasihlala phansi lapho futhi silalele leyo okani esebenza ngamandla idlala phansi naphezulu ngemigwaqana wawuyinto benjani ngimbonga kanjani uNkulunkulu ngempilo yakho phumule dadewethu othandekayo phumule ekuthuleni kukaNkulunkulu
there she come running to me. She said, my blessed brother.
Futhi kubuye busuke embonweni nango eze gijima. Wathi mfowethu obusisiweyo futhi wangigaxa. Oh, mfowethu nodadewethu kungiguqulile. Ngizophinde ngibe ngokufanayo kuyikho ngempela nje kungokwangempela kakhulu njengoba nginibuka lokho kwangempela nje lakho akukho kwesaba ngingahle ngife ngaphambi kokuba kwedlule ubusuku ngifuna ukukhulisa umfanyana wami emuva lapho uJoseph ngifuna ukumbona ephupheti ngenkathi sengithatha leli bhayibheli ngenkathi sengifika endaweni sengibona uJoseph esephupheti eshumayela njengensizwa egcwaliswe ngomoya ngcwele egcotshwe ngumoya kaNkulunkulu uphezu kwakhe futhi ngikholwa ngokuthi uyoba ngumprofethi usuku lapho ngimbona eminyakeni eyizintshupha engakazalwa niyangikhumbula nginitshela ukuthi wayezofika ngiyakhumbula ukuthi ngambiza ngathini khona lapho eceleni kwe-altare ngingazi ukuthi ngangithini ngibusisa abantwana ngathi Joseph wena ngumprofethi futhi ngelikelanga emiphandle egcikeni ungena uza kimi wayesithi baba uJesu unaso yini sandla njengesakho na futhi ngathi aw yebo ndodana ngani wathi bengihlezi ebhayisikilini lami ngibheke uSara ngudade wabo omncane lowo ukuba eze ekhaya evele esikoleni ehlezi phandle lapho ngeke ngimvumele aphume endleleni wayehlezi emuva kanje futhi wathi bengibuka phezulu futhi wathi ngenkathi sengibukile bekukhona isandla esinjengesakho nomkhono omhlophe ubambe phezu kwami futhi wathi sihambe senyuka wathi ngabe leso bekuyisandla sikaJesu senyuka na ngabheka unina unina wabheka mina sehlela kwankosikazi ukuthi lapho ekhona ihlezi lapha sambuzisisa simphenyisisa ngayo yonke indlela esasingayenza kwakungumbono wasibona lapho ngingabona isikhathi sikaJoseph omncane emi ngethemba kuphila ngimbone eshadelwa uma uJesu elibala futhi sekigugele buhwanqa obumpunga buyaleka buzungeza intamo yami lapha ngiye ngathumela ngifuna ukuthumela eminye imiphefumulo eyizigidi ezimbili kumbe ezintathu kuKristu uma ngingaba nokukwenza ukuphikelela kwami ukushumayela ivangeli kuwo wonke amagumbi omhlaba yebo mnumzane ngakho ngisize uNkulunkulu ngizokwenza ngakho lapho ngikwazi ukubona leso sikhathi sesifika futhi Mike ngingabheka isikhathi umama uMida ngiyambiza esithanda sami niyabo yena sesiyaguga ngibona izinele zakhe seziba mpunga futhi sizibona sesihamba asifiphala uRebecca ngibonga kakhulu ngoRebecca uthisha wakhe womculo wangitshela ngobunye umsuku wathi hey uma ewuquba kanjalo umfoti Branham uthi kulikhona ukusho ukuthi uyokwenzani niyabo aqhubeke nomculo ngifuna yena futhi ngifuna uSara kwiorgani uBecky opiyaneni ngifuna uJoseph ipulpiti lapho ngingabona khona lokho kwenzeka futhi mina nomama sibhathazele singene mina ngenduku yami yokudondolozela endala ngobunye umsuku ngiza ngehla ngomgwaqo futhi ngingabheka phakathi lapho futhi ngimbone umfana wami emi lapho ecotshwe ngomoya ongcwele shumayela lona leli vangeli ngifuna ukuthatha lencwadi endala bese ngithi ndodana nansi ngeyakho yima nayo ungaxegise nakwelilode izwi uhlale nayo ngosithandwa ungalokothi ungakhathali angekhathali ukuthi ubani omelene nawe ukuthi ubani futhi uNkulunkulu uyoba ngakuwe shumayela lonke izwi ngendlela elilotshwe ngayo nje phakathi lapho futhi uyihlo uzokubona ngaphesheya komfula ngithanda ukufinyelela ngapho futhi ngimxhake ngezingalo zami umngami bese ngiwele eJordani kuze kube yile sesikhathi uNkulunkulu angihlale ensimini ngithembekile ngakuthi mina angekhathali ukuthi kubizani kumbe okungaki ukuthi ngenzani kumbe lokhu lokho kumbe ubunye ngihlale ngokwethembeka futhi ngokweqiniso ezwini likaNkulunkulu ophilayo ukuthi nxa lolo suku lufika futhi ngiwelela lapho futhi ngibheke ngaphesheya yabese ngithi nakho lapho okhona womngane wami oligugu umfowethu oligugu dadewethu oligugu shumayela semncane ngenzi mini hlale mahani sini nonke nina abashumayela base bancane nezinto ningahlali nizungeze ningahlali nje futhi ningenzi lutho phumani niye ngaleya nizuze umphefumulo yenzani ukuthize qhubekani ngekazani ningami mshumayelo semncane lapha ya uNkulunkulu abusize inhliziyo yakho ungikhumbuza ngenkathi ngisengakho ngitakele futhi mhlawumbe ngithe ukuba mncane kunaye ngangithi angibe neminyaka engabashumi amabili nento obudala ngenkathi ngibeka lelotshe legumbi lapho ngiyakhumbula ngangivamise ukugqoka ibhantshe liluhlaza kwesibhakabhaka nephele imhlophe lamabhulukwe futhi ngamalapho futhi ngabeka lelotshe legumbi cishe eminyakeni ngamashumi amathathu nanye eyedlula Niyabona ukuthi ngangimdala kangakanani ngangisengumfanyana nje ngibile nje lapho ngibeka lelotshe legumbi angikaze ngixegise nakwelilode izwi ngiligcinile ncamashi ngendlela engabeka ngayo lelotshe legumbi ngaleya ubufakazi bami bulele ngaleya lapho engalibulo bakhona ekazini elingabhalwe lutho neBhayibheli futhi ngalikhebhula ngalikhipha ngase ngilibeka kulelotshe legumbi futhi namanje lise lapho futhi ngathi kungalotshwa emakhaseni ezwi laphakade likaNkulunkulu ezulwini mangime ngokweqiniso kuze kube sekupheleni azikhothamisa amakhanda ethu manje omzuzu nje senzele umkhuleko ekuvalweni kwalobu busuku ekuvalweni kwalezi esahloko sesodwa obungalungisisiwe bekufanele nibe nesinge ukuthi uqhubekela kanjani phambili bese beka ibandla endaweni yalo ngiyoninika khona ngesike sikhathi uNkulunkulu ethanda ngivalele ngithole nje ukuphumula kuncane manje ngaphambi kokuba ngiyongena echat yakho ngaleya omunye umhlangano omkhulu bese ngiwela ngisuka lapho ngiya eOklahoma ukusuka lapho ngiye eClamont Falls beleke ukusuka eClamont Falls ngeqhubeke ngehlele eCalifornia ngikhuphuka ngingene yakhima ngeke ngibuye kuze kube uAugust ezishumi nesihlanu ozayo kodwa bukani ake nginibuze ukuthize uma kufanele kwenzeke ukuthize kini noma kimi ngaphambi kokuba kufike leso sikhathi uma kufanele kwenzeke ngiwele umfula ngingene kulelozwe noma uma ufanele uwele ngaphambi kwaleso sikhathi ungene kulelozwe uyazizwa isiqiniseko kulobo busuku ukuthi siyohlangana lapho kuleyo ndawo na uma uzwa phakamisa isandla sakho uthi ngizwe isiqiniseko enhliziyweni yami uNkulunkulu abusise inhliziyo yakho uNkulunkulu akubusise uma kukhona oyedwa lapha ongasizwa isiqiniseko sokuthi bayoba lapho futhi engathanda ukuthi ngikhumbule futhi Branham ukuthi ngizobana leso siqinisekiso phakamisa isandla sakho ngifuna ukuba lapho nami uNkulunkulu akubusise nenekazi uNkulunkulu akubusise
Our heavenly Father we bring to you tonight
Baba wethu sezulwini siletha kuwe kulobo busuku lelibandla sonke isandla ngokwazi kwami besiphakeme
All but one person
Zonke ngaphandle komuntu oyedwa umphefumulo othize oligogo ohleze emuva lapha ukhandekile nje kancane ukuthi ngabe bafanele bawele izwe lapho kukhona uthando lwangempela lobuNkulunkulu olwanele enhliziyweni yabo kuleyo enhliziyweni yalowo wesifazane uyigugu ukuthi uyofika kulelozwe ukuba ubefa kulobubusuku ingabe bekuyodansela umphefumulo wakhe ukhandekile kungenisa ezweni lezithembiso likaNkulunkulu na Baba sezulwini njengoba ngime lapha kuleli kuphethe futhi ngashumayela futhi ngajiluka futhi ngakhala futhi ngancenga futhi nganxusa ake ngiphinde ngikucele futhi inkosi ake ngicelele udadewethu emuva lapho uNkulunkulu beka phakathi enhlizweni yakhe kulobo busuku lolo thando lobu uNkulunkulu lowo moyo ongcwele kaNkulunkulu lokho kuthula kudlula ukuqonda konke ukuthi uyomukela umoya wakho Abekho bawo ngomoya ongcwele kuze kufike lelo suku ngifuna ukumbona Nkosi lapho siwela ibhuloho uma kungokwami uma kuyinhlanhla yami ukuwela uma lokho ungibonise khona kuyikho ngempela futhi ngiwela ngaphesheya lapho ngifuna ukuhlangana naye lapho futhi ngimbone ngijima futhi angibambe ngesandla futhi athi mfowethu oyigugu wabunga lobu busuku ukuthi into ethize yangitshela ukuba ngiphakamise isandla sami ngenkathi usuqedile kushumayela encwadini kase Efesu ngaphakamise isandla sami futhi kukhona ukuthize okwenzeka kimi emva kwalokho ngilapha ngimusha manje kuze kube bhakade uNkulunkulu amuphe lowo oyigugu Naba abaphakamise izandla zabo ukuthi babekwe uphawu ngomoya ongcwele umoya kaNkulunkulu phezu kwabo futhi bawemukelile umoya ongcwele babekwe uphawu ngalolo thando lukaNkulunkulu ezinhliziyweni zabo sikubonga kanjani ngabo aqonde baba ukuthi lamatheyipu azophuma ayezweni amamayikrofoni amaningi alulelwe kuleli pulpiti okusho ukuthi kwenziwa amatheyipu ephenduka emuva lapho iphimbo lizobe liya emazweni ahlukene emhlabeni wonke emhlabeni jikelele izizwe ezingamashumi amabili noma amashumi amathathu ezehlukene zizolizwa ngikhulekela wonke umuntu ozole theyipu ongenalo lelo themba lokuphila kuphakade ongenawo umbhaphathizo kamoya ongcwele sengathi ungeza ezinhliziyweni zabo kamnandi ziphe khona Nkosi futhi kwangathi mina uma ngingababoni kulokhu kuphila lapho ngikwelela kulelozwe bangathi bangagijima futhi bangibambe futhi ngiyababamba nabo siyampokoloza mfowethu oyigugu komunye nomunye sithi ngizwile ithephu yakho ngabase-Efesu ukuthi uNkulunkulu wasimisela kanjani ngaphambili kuphilele kophakade futhi kwakuyileyo thephu ukuthi ngemukela khona iphimbo likaNkulunkulu futhi ngabekwa uphawu ngomoya ongcwele ngangena embusweni kaNkulunkulu siphe khona baba Kulungisa bonke abagulayo nabahluphekileyo zithole ludumo ngokuba sinikela konke lokhu kuwe kuyo yonke imizamo egameni likaJesu indodana yakho amen ngabe ukhona lapha ogulayo futhi ofuna ukubekwa izandla phezu kwabo ukuba akhulekelwe na ningaphakamisa izandla zenu na kulungile ungahamba ngokuthula manje uye altar ekhona lapha futhi ume umzuzwana nje ngenkathi umfowethu Neville yeza nowakhe
Oh,
lokhu kubonakala sengathi ukukhulekela abagolayo nje kubonakala sengathi wehlela lapho owazi khona ukuthi umi kuphi ncamashi uNkulunkulu wazi konke ngalokhu
When I hear that song remember if you are living when I go
Ngikathi ngizwa lelo culo kubula uma uphila lapho ngihamba ngilaleleleli khona kuphela kubulana ngifile ngeke ngibe kude kakhulu nani ngililalele angikwazi ukufa uJesu wangipha ukuphila kuphakade uzongivusa ngosuku lokugcina ngizonibona futhi uma uhamba ngizokholwa yinto efanayo ngawe ngikholwa ukuthi sizobonana futhi
Look at this precious lady standing here.
Ngibuka lelinenekazi eligugu limi lapha elinezinwele ezimpunga ungumKristu na ogcwaliswe ngomoya wakhe emlinde yafike. Umiphandle lapha nje ngilinde isikebhe ukuba sifike. Amen. Oh dadewethu.